Blog Talk Radio.
Mirindumbi mirindi ihuriro nyarwanda,
mirindumbi
ki skribi bondo bungu itskribi samo abana bajya mu burara abenshi ubona irya ino nahure n'impfubyi zireze zire izindi banyarwanda bashishoza uze duhindura ibintu kanihuriro nyarwanda utabara aba banyarwanda
Yeah. ngogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyo ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho 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 ye
nshuti muteza amatwi raditsahuka ivugira i Washington DC turi kwa gatanu ni tariki ya munani z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022 muri kwanje France ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubageza ikiganiro cyanyu ngaruka cy'umweru geniti kuri munsi wa gatanu rero ntabwo turi bube ikiganiro ntabwo kiza kuba kirekire bizewe n'izindi nshingano nyine bagenzi banjye bafite turaza kuba kigufi cyane par rapport n'ibiganiro byacu mumenyereye ariko reka dutangire kuko dufite byinshi tuzakuganira ndagira ngo rero tubanze tubabwire ibyo tugiye kuganira kuri uyu munsi dufite ingingo ziza kugera kuri eshatu tuzakuganiraho turaza guhera ku byabaye uyu munsi muri East African Community mwabibonye ko igihugu cya Congo Kinshasa kinjijwe muri uyu muryango wa East African Community kikaba rero kije kiyongera ku bindi bihugu birimo bakaba bavuga bati isoko ryaguwe cyane ku buryo marketi ibaye ndende cyane nkuko byari bimeze amamiliyoni agera kugera muri 300 muri uriya muryango niko bavuga bakaba rero ari inyungu kuri East African Community bivuze iki mu gihe basinya ninjiza igihugu cya Congo muri East African Community imirwano hagati ya FARDC ndetse na M23 ikaba yakomeje uyu munsi kwa gatanu aho isoko cya Congo gitangaza ko gikomeje guhashya inyeshyamba za M23 ziterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda twe tuvuga yuko ari inyeshyamba za RDF ubutumwa bwavugiye hariya Perezida Uhuru Kenyatta uyoboye umuryango akaba yahawe ikaze mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amuha ikaze mwiza muri uyu muryango Perezida Museveni muri mu magambo ye akaba yazanye ingingo zigera kuri eshatu avuga ikintu kirebana n'ubuvandimwe cyangwa brotherhood akavuga ikintu kirebana n'ubucuruzi ndetse akavuga n'ikintu kirebana na security Kagame wati ntacyo nakongeraho byose byavuzwe nduzi ko ariwe bahaye ijambo bwa nyuma abandi bamaze kuvuga mwabibonye cyangwa mwabikurikiye n'ubundi ko Kaga yahuye na Perezida Museveni mbere y'uko ngo iyi nama iba yo kwinjiza Congo muri East African Community ku ngingo ya kabiri turaza kureba nanone andi makuru avugwa bamwe bagerageza bacu nyine mu karere bavuga bati ninde ukunda abanyarwanda iyo bavuga bati ninde ukunda abanyarwanda tujye mbona bavuga bati tujye tureba ifoto y'umunsi wa mugani mbona n'ibinyamakuru bibikora turaza kureba ifoto y'umunsi twibaza ati ninde ukunda abanyarwanda twibaza niba koko Kagame akunda abanyarwanda ku ngingo yacu ya gatatu turaza kugaruka ku butumwa cyangwa message cyangwa ijambo rya Kagame yavuze ejo ku rwibutso rwa Jenoside hariya ku gisozi ijambo ririmo amagambo akomeye ntazi n'uburyo navuga ariko abanyarwanda bavuga bati iyo umukuru ugiye guhumuriza bose kandi koko birakwiye nibyo turihanganisha inzirakarengane zose abatutsi bazize jenoside yabakorewe abatutsi hari n'abahutu babiguyemo wenda nubwo bititwa jenoside ariko nabo ni abantu kuko umuhanzi kisomeye bwabivuga ariko hari message itangwa n'ubutegetsi n'igihugu yavuga mbega ni jenoside ni crime d'etat jenoside ni icyaha ubundi leta ivana igomba kubazwa ariko uyu munsi ubutegetsi buhari ni ijambo rya Kagame ry'ejo benshi bavuga bati noneho yongeye kutubwira bya bindi yatubwiye nibyo kandi koko biranumvikana ariko se twe turi muri politiki turi muri opposition duhumuriza dute buri munyarwanda wese twifata dufata mu mugongo abagize ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'izindi nzirakarengane zabigendeyemo utanga butumwa kibi buhumuriza abo bantu bose turaza kubabwira icyo dutekereza kandi tunashimire by'umwihariko hari n'ubutumwa bwa Rwanda National Congress mwarabwumvise bukomeza abanyarwanda muri ibi bitoroshye kuri uyu munsi nababwira ni rero muri ni ibintu bikomeye cyane tariki ya munani buri wese uzi aho yari ari ni ibintu by'agahinda ni ibintu by'intimba ariko tugomba gukomeza kubaho kuko nyuma y'imyaka 28 urabona yuko ibisebe biracyari ibisebe intimba iracyari intimba ariko tugomba kubaho wa mugani ko turiho turiho kuko turiho Imana yifuje kutubaho nitwe bamanya b'amateka rero ikumwe n'abasangira ngendo Ali Abdul Karimu na Itimati na Mushobora komurede Ali Abdul Karimu salamu aleikum
waleikum salamu komurede Serije umeze ute amakuru y'iminsi
turaho turashima Imana nicyo cy'ingenzi ni ibihe bitoroshye navugaga kuko iyo tugeze muri ibintu bihe by'ukwezi kwa kane abantu barongera bagatonekara abantu barongera bakibukiranya n'ibyo baciyemo ariko bigaragara yuko abanyarwanda komora ibisebe n'ibikomere biracyakomeye bitewe n'uko mbasome biri ku mbuga nkoranyambaga nkavuga ntikusi tukeneye umuti uzava he ninde uzawukora 28 years after bimeze nkaho byabaye ejo bwa Ali Abdulkarim.
Serije urakoze cyane Serije nkuko bivuze tubanze twihanganishe abanyarwanda bose bakomerekejwe n'ari amahano yabaye mu gihugu cyacu yishwe genocide twihanganishe ubwoko nyarwanda kubwo burimo kunyuramo kubera izo ngaruka biriya byabaye ariko twihanganishe n'abantu bose ku isi kukubanza batarigiye ku Rwanda ukurikije ibyo turimo kubona birimo kubera muri Europe no kwihangana rero ntago ari ibihe byoroshye cyane cyane iyo bibaye abandi barimo kureba ibirimo kubera Ukraine bagomba kugira flashbacks icyo sinzi mu kinyarwanda uko babyita bibibutsa bikasa nkaho bihungabanya cyane cyane iyo bihuranye n'uko kwezi rero so nukubanza tugafata uyu mwanya tukihanganisha bose tukabafata mu mugongo ariko tuzirikana no kunga buri munyarwanda tukiyunga haba mu kababare haba muri grief tukiyunga haba hari mu byiza tukiyunga mu nzira turimo kugana twiyunga tugamije kugira ngo ntibizongere kuba kuko ibyabaye byaturutse kuri politike mbi ku rwango babibye mu bantu kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu uwo ari we wese kutubahiriza ihame rya demokarasi y'uko umuntu agomba kutazira icyo atekereza cyangwa icyo ari cyo
Fredi ndumva ufite akabazo ka connection mu gihe ariko katarakemuka mugenzi wacu epimake yabasoza abateze amakiganiro ukareba ko wakemura akabazo kuri linya yawe kuko ndumva nakumva amajwi adasohoka komerede epimake wewe wabunyumva
ndakumva neza bwana Serije sinzi niba wunyumva
ndakumva neza rwose wafata umwanya ugasuhuza abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'umugoroba mbere y'uko mugenzi wacu atuganya ibyuma by'imbere ko dukomeza
ndagusuhuje kandi ndagushimiye kuba twongeye guhurira muri iki kiganiro muri iki cyumweru no muri uku kwezi abanyarwanda bose bunamira inzirakarengane zazize amahano yabaye mu Rwanda nk'uko wabivuze jenoside yakorewe abatutsi n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu nyuma yaho byaba muri icyo gihe byaba na nyuma yaho mbese akaga abanyarwanda umuryango nyarwanda wahuye nabo bose tubafashe mu mugongo kandi natwe turimo turi n'abavandimwe bacu n'ababyeyi bacu n'umuryango nyarwanda muri make wose wakomeretse akaba ari nayo mpamvu twavuze tuti tuvuga tuti prije mesa tukabivuga tubimininga ibi ntibizongera ukundi bigomba kuba meaning kuri buri munyarwanda wese yaba umutwa yaba umuhutu yaba umututsi yaba ari uwabizize n'uwavutse wari uhari icyo gihe n'abazavuka ubundi prije mesa nyabona ibi ntibizongere tuzabyigire isomo ko ibyabaye bitagomba kongera koko abanyarwanda bashobora kubaho nk'abandi nk'abo mu bindi bihugu aho baticana aho batagira inzangano zimeze nk'izo twabonye aho nabo bafite espoir bafite amizero yo kubaho mu mahoro no mu bwisanzure no mu bumwe bwabo
nibyo epimake ugize neza no kubikomojeho ntabwo ari urwango rurimo abanyarwanda ubwarwo cyangwa ari urwango bavukana ahubwo biterwa na politike mbi aho iva ikagera uyu munsi uravuga kuri leta ya RPF Inkotanyi imaze imyaka 28 iyoboye u Rwanda iyo ureba uko abanyarwanda babanye uyu munsi navuga nti yes ntabyera ngo de hari byinshi bigomba gukosorwa kandi iyo hatari ubwisanzure bwa opposition n'amashyaka politike kugira ngo buri wese agire uruhare rwe muri participation y'imiyoborere y'igihugu nibwo uzasanga intagondwa zivuka nibwo uzasanga abari abana ejo bafite imyaka 20 bafite imyaka 18 bahinduka intagondwa kandi ayo mahano yarabaye bataravuka niho utajya kwibaza utari ku bundi ubutabarwa buterwa n'iki kubera icyo umuntu aba mubi kandi yarabyawe ari umuntu yagera ku isi agahinduka mubi ku buryo yanakora ibikorwa bibi nk'ibi turimo kuvuga ariko usanga aho bituruka n'iki bitera ni politike mbi ari bikagira njasubiza amaso nyuma ndeba politike mpuzamahanga ukabona nk'intagondwa muri kino gihugu cya Amerika bakavuga bati aba bari baturuka ku ruhande rw'intagondwa uri umufaransa urabizi mugiye kujya mu matora uzumva hari abantu b'intagondwa bafite mesaje z'intagondwa mu gihugu cy'ubufaransa ahandi ari mu bwongereza nawe uri mu bwongereza uzumva abantu bavuga bati abava mu ishyaka ry'intagondwa ariko nubwo haba intagondwa ntabwo wemerewe gukora ku buzima bw'undi muntu ntabwo wemerewe gutusha undi muntu umuvutsa ubuzima waba intagondwa mu bitekerezo byawe ariko hari umurongo ntarengwa wo kumva yuko ubuzima bw'umuntu utagomba kumuvogera so natwe tugomba kumva yuko rero ntabwo abanyarwanda bazakundana ngo bakundane ijana ku ijana nk'aho bari mu idini rimwe ushobora kuba intagondwa ukagira ibitekerezo byawe ariko ubuzima bw'ikiremwamuntu bukaba ntavogerwa abantu bagangara mu bitekerezo bya politiki ariko byagera ku buzima bw'umuntu bakavuga ati full stop ubirengaho akaba yabiryozwa turaza kugira umwanya wo kubiganiraho uyu ni umwanya nyine wo kwinjira muri introduction ariko turabyinjiramo tujya kureba amasomo byadufasha nkatwe turi muri opozisiyo bihenditsemo bagenzi bacu bumva yuko ngo bashaka guhindura ibintu mu Rwanda cyangwa dufatanyije gukora gushaka impinduka twumve yuko dufite na garanti dutanga ku benegihugu baba baturuka mu moko atandukanye ibindi byose bakugira babyigira ariko bakavuga bati ubuzima bw'umunyarwanda cyangwa ikiremwamuntu aho kiba kikagera kigomba gusigasirwa utarebye ubwoko akomokamo cyangwa idini reka tuye kwa Comrade Ali Abdulkadir Comrade Ali nagira ngo nkugarukeho utwinjize imbere nyine mu isengesho rigufi tumenyereye gutangiza ikiganiro mbere yuko twinjira mu ngingo zacu z'uyu mugoroba
urakoze cyane Serge twiyoroshye tukwereka abayisilamu bari mu gisibo cya Ramadhan bamaze icyumweru basiba twifuza yuko uguma kubaguma iruhande bakagira igisibo cyiza turakwereka abakristo nabo bashigaza icyumweru bakarangiza igisibo cyabo kibaganisha kuri Pasika nabo turizera yuko igisibo cyabo kirimo kugenda neza bazagira na Pasika nziza turakwereka mana abanyarwanda bageze mu gihe kiba kitoroshye cy'icyunamo aho bibuka babo bagiye b'inzirakarengane b'ingeri zose ubafate mu mugongo ubomore ibikomere byabo ubahe kugira ubumuntu no kumenya yuko bababarira ababarenganyije Mana Nyagasani turifuza yuko kino kiganza tugiye kugira cyubaka imitima y'abanyarwanda kikabaha uburyo bwo kubaka ibitekerezo byabo bikaba igitekerezo biganisha ku bumwe bw'abanyarwanda biganisha ku bwisanzure bwabo buri umwe akumva yuko uburenganzira bwe bungana n'ubwa mugenzi we hanyuma ikindi ibyo byombi bikageza ku abanyarwanda ku mahoro arambye abanyarwanda bamaze igihe kinini cyane nta mahoro bafite so iki kiganiro n'ibindi biganiro byose binyura kuri radiyo itahuka igikuru nibyo bigamije kandi icyo bishaka ngo bisubize mu banyarwanda icyizere bavemo mu nyangire bavemo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bavemo kwiyumva yuko bikunda cyane bamenye yuko yikunze mugenzi wawe nawe uba wikunze kandi uba ukunze n'Imana tubigusabye twiyoroheje Mana urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali ku isengesho ryiza reka twinjire mu ngingo zacu rero eshatu mabwiye turi buganireho ariko kuri iyi amateka yacu turaza kwiganurwaho dusoza bitewe n'uko nkeka kuza gufata umwanya muremure reka duhere ku ngingo ngufiya iyi turaza kwigarukaho ku ngingo ya nyuma ingingo ya mbere duhera rero mu byabaye uyu munsi ku makuru tumaze bisobwa kuri radiyo itahuka igihugu cya Kongo cyinjiye ku mugaragaro mu muryango wa East African Community uyu muhango tumaze igihe tubabwira ko bizaba kuri radiyo itahuka twakoze ibintu bitandukanye aho nyine umukomerede Baraka na France twari tubiganiraho birambuye tureba inyungu igihugu cya Kongo kizaba kizanye muri uyu muryango uyu munsi mwabibonye rero kuko abakuru b'ibihugu bagera kuri bane ubwo ndavuga batatu cyangwa ndavuga Kagame nkavuga Museveni na Uhuru Kenyatta bateraniye inayo yo muri Kenya kugira ngo ba witnessing cyangwa babe abahamya bw'uko Kongo yinjiye ku mugaragaro muri ino muryango ariko reka twibane rero ku butumwa bwahavugiwe kuko igihugu cya Kongo cyo gifite complain y'umutekano muke giterwa n'igihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko hari imirwano magingo ihari y'umutwe wa M23 uterwa inkunga na Leta y'u Rwanda cyangwa twavuga ko umutwe wa Leta y'u Rwanda nkuko tubivuga kuri Radita ukatarya iminwa ko ari RDF kuko FARDC maze iminsi byivugira bitewe n'abantu yafatiye ku rugamba ishimangira yuko uyu mutwe wa 23 uterwa inkunga n'igisiga cy'u Rwanda mu ijambo Festivali yavuze yashimangiye cyo mukiye umutekano cyane avuga ati ntacyo byayimaze kwinjira muri East African Community ariko udafite umutekano mu gihugu cyawe umutekano rero niyo wabonaga yashyize imbere mu gihe abandi bavugaga isoko ryaguye rizagera hafi muri miliyoni 300 z'abaturage b'ibi bihugu ni hafi muri za miliyoni 190 ariko ushobora gukora ukakora aranisoma ukavuga ati miliyoni 300 muri isoko rusange ry'uyu muryango Uhuru Kenyatta rero uyoboye n'umuryango yavuze ubutumwa bwiza cyane ashima igihugu cya Congo kuba cyarinjiye muri uyu muryango ashimira na Perezida Museveni wabaye umwe mu bantu wenda bareshyaga cyangwa bazanye Congo ku mugaragaro Museveni afite uruhare nyine muri uyu muryango kwinjiza ibihugu muri East African Community baramushimira ikindi nanone Museveni na Kagame bari bari muri muhango wo kwinjiza Congo muri uyu muryango mu ijambo rya Museveni muza kwiyumvira muri kano kanya nuko ashimangira ati umutekano niba utabonetse muri muryango ntacyo twageraho cyangwa ikintu kirebana n'uko turi abavandimwe ndetse n'ibyicuruzwa twaba dukora ntacyo byatugezeho ni ikiganiro cyafashe umwanya muremure kuri abo bakuru b'ibihugu bibiri nyine Uhuru Kenyatta na Kaguta Museveni na Felix Tshisekedi Tshilombo ariko Kaga wenyine aza avuga ati babivuze babirangije ndumva ntacyo nakongera reka twifashishe amwe mu majwi yakoreshejwe kugira ngo byumvikane neza mbere yuko dukomeza tuganira muri kino kiganiro.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, there is in place now other different aspects that come to my very particular attention during this signing this treaty. This is linked to peace as well as internal and external peace and security in our different frontiers or borders. Beyond our communities, the Congolese people, we do not only want to benefit from trade, but first of all, we want commerce and trade to be based on the peace and security of everyone. This makes it such that today the Congolese people are of the idea that a foreign policy should be more focused on the Congolese people. We also expect the same from other people, the respect or conformity to peace and security of our people, without which we will not be able to realize or achieve the objectives within the committee. And this is the objective that we have as a people. That jointly, as we sign this treaty today, our country are signing this to renew our attachment, or rather engagement towards peace as we become part of the East African people, that God may bless our community.
East African community. Mungu ibariki jumuiya yetu.
President of the Republic of Kenya and the chairperson of the summit, His Excellency Paul Kagame, President of Rwanda, member of the summit, His Excellency Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of DRC, and now a new member. Nakaribishwa Mheshimiwa. The chairperson spoke. I don't know why you want so many people to speak. But I just want to remind Africans, because Africans need a lot of reminding. I don't know why. That when we talk of integration, we are talking of three things. Number one, prosperity. It's not about leaders and ministers and council, because you spend a lot of time on those. Council, ministers, what, Secretary General? This is about families, families of Africans. That's what we are talking about. The question is, if I am a businessman or a businesswoman, and I produce a good or a service, how many people will buy from me? That's the issue. In order for my family, forget about ministers, presidents, what, the families. I have a business. I have produced a good or a service. You can go to the Americans and you say, if you don't give me this, I will also not give you this. So this big market helps us also to negotiate better for access to other markets. So this is point number one. Number two, strategic security. How can we be secure? Because you see the terrorism. In Somalia, there is a problem, it affects Kenya. There is a problem in Congo, it affects Uganda. There is a problem in Uganda, it affects Congo. And yet we don't work together to solve these problems. The problems are pan-Africanist, they are global, but we act parochially. How shall we manage? If the problems are pan-Africanist, we must be also pan-Africanist in handling them. This is the second word in integration, strategic security. Finally, fortunately, as His Excellency Uhuru said, for us, actually, things are very easy. There's a third word, brotherhood, undugu. These people are trying to unite. Are they really very difficult to unite? But they are similar people. Mulembe, Makua. I'm sitting with that man there. Iseluya from home.
Dans la province du Nord Kivu, la situation est confuse depuis cet après-midi dans la zone des affrontements qui opposent les FRDC au M23, notamment dans les collines de Tchanzu et Runyoni, rapportent plusieurs sources dans le Rutshuru. Après les avancées enregistrées par les FRDC jeudi soir et vendredi matin, ces derniers viennent de connaître une résistance des rebelles du M23 dans la zone. C'est notamment à Gasiza, Gisiza, Bugusa, Bikenke et Rwambeo. Les rebelles seraient actuellement proches de Tchengerero, affirment certaines sources locales. Le porte-parole des opérations indique que les affrontements se poursuivent sans confirmer l'avancée du M23 dans les localités jusqu'ici reconquises par l'armée régulière. En Nord Kivu toujours, 6 morts et 12 blessés, dont 3 grièvement, c'est le bilan encore provisoire d'une explosion supposée survenue dans un bistrot dans le camp militaire Katindo, non loin du parquet militaire dans la commune de Kaharisimbi. Les premières enquêtes menées sur la scène du crime où le gouverneur de province ainsi que le commandant de la 34e région militaire y sont rendus dans la matinée révèlent qu'il s'agirait d'une bombe artisanale, mais le doute plane encore sur l'auteur présumé du crime. Pour en parler, retrouvons à Goma Gabriel Ouamenia.
Les familles des militaires touchés par ces drames étaient inconsolables dans la matinée de ce vendredi après l'explosion hier soir d'une bombe artisanale supposée qui a fait 6 morts et 12 blessés. L'aiguille de l'explosif ramassée sur les lieux du drame en font foi ont affirmé quelques officiers des FRDC trouvés sur place. Dans les camps militaires Katindo, on pouvait lire sans désemparer sur les visages des familles des militaires massés sur les lieux du drame la désolation, l'émotion mêlée à la psychose. Selon les sources militaires, parmi les victimes de cette explosion, il y a un officier supérieur des FRDC. Les sources militaires du camp Katindo n'excluent pas un acte terroriste. Ce matin, l'air était au ramassage des restes des corps déchiquetés des victimes éparpillés par-ci par-là sur les toitures des maisons voisines au même moment où d'autres militaires s'employaient à rassembler les douilles de l'explosion semblables à des billes et aux particules de métaux. Notons que la police scientifique de la MONUSCO ainsi que l'auditorat militaire des garnisons de Goma diligente actuellement des enquêtes sur les lieux du drame afin de déterminer la nature exacte de l'explosion. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Pour sa part, le gouverneur du Nord Kivu appelle la population à ne pas céder à la panique et la rassure que les enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les circonstances et la nature de cette explosion qui a fait des victimes hier soir dans le camp Katindo à Goma. Le lieutenant-général Constant Dima Konga dresse un bilan de 6 morts, dont 2 officiers, 3 femmes et 1 enfant. Dans une déclaration faite sous les lieux du drame, le gouverneur parle d'un engin explosif improvisé, tout en soulignant que les enquêtes de la police scientifique vont en déterminer la nature.
Igihugu cya Congo cyinjira mu muryango West African Community ni nako imirwano ibandanya muri kimwe majyaruguru murumva n'icyo gisasu cyaturitsejo muri Katindo abenshi bati rero byaba ari bya bindi tumenyereye nyine ya politiki ya sabotage cyangwa intambara yo gukomeza usabota inzego hirya no hino no mu Rwanda mwabonye ko ngo baturikije grenade hariya muri Kicukiro urumva rero ibisasu guturika nabyo bifite indi implication byazana ariko tudatinze Comrade Ali Abdulkarim ndagira ngo bari budufasha kuri iyi kwagura umuryango wa East African Community wumvise Tshisekedi byari mu Gifaransa ariko bagiye bagira gushyira mu Cyongereza wabyumvise wumvise Kaguta Yoweri Museveni ibyo asobanura mu gihe rwose cy'iminota 10 niba ingingo wayisesengura amahirwe ahari muri iri soko rusange ariko tutirengagije umutekano wumva yuko yaba nyirubwite perezida wa Congo arashimangira yuko ntacyo kujya muri soko rusange byayimeze nta mutekano Museveni nako arashimangira ati umutekano ni ngombwa mu gihe Kagame yavuze ati ntacyo nabivugaho bitewe n'uko babivuze ijambo ryanyu Comrade Ali Abdulkarim kuri ingingo ya mbere
Serije Serge ndaza kubivuga mbishanisha n'ibirimo kuba muri Europe ibirimo kubaho muri iki gihe kuko ubundi uvuga ibintu ukabishanisha n'ibirimo kuba hari ikintu bikwereka hari ikintu bikwigisha nibyo harimo amahirwe menshi cyane kugira ngo ibihugu bishyire hamwe kuko bikuriyetinga isoko rinini nk'uko Museveni yabivuze nibyo koko isoko riba rinini cyane hanyuma ryaba rishyize hamwe muri ibihugu bishyize hamwe ari nka 6 cyangwa 7 byajya kunegosiya uko bicuruza n'ibindi bihugu wenda n'indi miryango nka European Union cyangwa se nk'uko yabivuze Amerika cyangwa se n'Ubwongereza cyangwa se n'Abashinwa cyangwa n'abandi bakaba bafite bargaining power imbaraga bargaining babyita iki mu Kinyarwanda mukaba mufite imbaraga zo guharirana zo guharira
zo mu buhahirane yes
guharira to negotiate iyo muri benshi muri banini mufite isoko rinini mukaba mufite imbaraga ziyongeyeho advantage mu guharira ni byiza rero ariko n'ikindi bivuga yuko amasoko yanyu nk'uko buri gihe tubivuga iyo mufite abantu bafite ibikorwa barimo gukorwa baba bafite amasoko y'ibanze ari bugufi yo birimo gukorerwa bajya kugurishaho nta nzitizi urumva rero ko bituma iterambere ryibanguka no kubaka inganda no n'abantu kubona akazi n'ibiki nibyo Museveni se prosperity iterambere ry'abenegihugu ry'imiryango birimo rero inyungu cyane kandi bituma abanyafurika batangira ku rundi rwego Europe ubu ngubu European Union yakuze kubera yuko bishyize hamwe nk'ibihugu nka za Lithuania n'udugu dutoya bihugu nka za Latvia n'ubugu butoya n'ibiki umva ufite imbaraga nkawe nabyo bimeze nk'abadage cyangwa bimeze nk'abafaransa kubera uwo muryango barimo birabafasha rero so mu rwego rwa ekonomi ni ibintu by'ingenzi cyane ku rwego rwa security rero bw'umutekano byo bikagera akarusho kubera iki ubu abarusiya ntago bashobora kugerageza kujya guhohotera nk'igihugu cya Lithuania kandi agahugu gato cyane cyangwa Latvia n'agahugu gato cyane n'ibindi bihugu biri mu miryango ya European Union byisanga ko biri muri European Union byisanga byagiye no muri NATO iriya ntuza OTAN icyo mu Gifaransa mwita OTAN so harimo advantage ya security ntabwo ushobora gutera imbere rero cyangwa kugira ubucuruzi udafite uwo mutekano ni ikintu cy'ingenzi ni ikintu cy'ingenzi cyane Serge n'abanyarwanda badukurikiye muzi yuko impamvu abanyarwanda tutarimo gutera imbere nuko nta mutekano uri mu Rwanda nubwo bagaragaza ngo hameze hatya ariko abanyarwanda nta mutekano bafite nta mahoro bafite kuko bazi yuko anytime bababona igisirikare abasirikare kandi abasirikare babo barabahohotera abasirikare nubwo bari mu gipolisi cy'abanyarwanda kandi bivuzwe neza ari umuntu wabivuze neza aravuze ati iyo umusirikare yabaye umupolisi biba bivuga yuko kuko umusirikare inshingano ze nizo kujya guhangana n'umwanzi wo hanze iyo umupolisi rero atangiye kandi umupolisi ubundi akazi ke kakabaye ko kuzana umutekano mu baturage gushyira disipurine abaturage bagize indisipurine cyangwa kwenforsinga law and order iyo ubishyizeho umusirikare rero we uko enforcinga ibyo bintu bye we nibyo guhangana abakubona nk'umwanzi agatangira kubona umuturage nk'umwanzi so ibyo bintu rero bakora nkatwe mu gihugu cyacu mu Rwanda bakora nibyo batwara no hanze nibyo urimo kubona inventory urimo gukora nibyo urimo kubona Kagame mu ijambo rye yavuze ati twebwe ntabwo kongo baduhamagaye ariko tuzajyayo pimiranya rya jambo yavuze arimo kurahiza ba minisita bashya akaba yashoboye guhura na Kisekedi akumva rya jambo rya Museveni nta kintu yashobora kuvuga kuko baravuga ati njyewe nibanga nzagenda ku mbaraga abandi barimo kuvuga ngo ya tugomba kugira umutekano kugira ngo ibi byose bibe nta meaning bifite nta mutekano Kisekedi arabisabye Museveni arabishimangiye noneho bagiye ku kintu cya gatatu cy'ubuvandimwe brotherhood cy'ubumwe CDG ntabwo mushobora gushyira hamwe muhanganye avuga ati kabi cyangwa rengankumene cyangwa nutagira ucyenda kumene ntabwo n'abavandimwe babarimo ubwo habarimo ubudikiteta ikibazo rero dufite Serge muri iriya komunite cyangwa muri kariya karere kirigaragaza no muri iriya mvugo Kagame yari afite kuri stage nini kongera akikosora ibyo yavuze avugira mu nteko y'u Rwanda abwira bagenzi be by'abandi bumvise yashubijwe na Kisekedi avuga ati ni ugukura ni ubwihebe ni suicide ni ukwiheba kugira ngo wongere ugerageze gutera igihugu cyangwa uze mu gihugu uzanye imbaraga yarabonye opportunity yo kugira ngo bivuge ariko nkuko bakundi Kagame yabaye dusanzwe tumuzi buriya azajya mu Rwanda avuga ati njye baravuze ntacyo navuze ntacyo nagize ariko nzarindira ahantu nyaho mbatikure
yes exactly
ni wa muco wenyine avuga ati sinjya mvuga
wo kubikira
babanyenjeho nyine ndategereza ngatikure
ewo kubikira ati njyewe ibyo bavuze babivuze ntacyo navuze buriya azagenda ajye nko muri Unity Club cyangwa ajye mu rubyiruko cyangwa ajye avuga ati njye barabivuze bagira ibiki ariko hari umurongo ntarengwa nyenze abatikura abubikira
ubwo yaba bivuze neza azavuga ati baraje bararocangwa baravuga baravugaguzwa ati njye ndicecekera
bitujya ku nyingo ya gatatu nitujya ku nyingo ya gatatu nibwo turi buvuge so Serge rero n'abanyarwanda badukurikiye ibi bintu abanyarwanda turabivuga ariko ngo ubundi baca umugari mu kinyarwanda ngo habwirwa benshi akumva beneyo abanyarwanda bakaba bareba bati uyu koko umuperezida dufite nubwo tubona yirata yuriye ndege yagiye ari amafaranga atanga ajya ku ajya kutrepresentinga cyangwa yageze aho abandi bagabo barimo kugaragaza yuko ari abagabo bahagarariye ibihugu byabo bavugira bene gihugu babo bavuga bumvise Museveni avuga ati ntago ari abaperezida ntago ari abaminisita ntago ari twebwe ni famile ni imibereho y'abaturage bacu we nibyo ajya kuvuga yewe yavuze ati njye ntabyo mvuga yaba umutekano ntawo ndi buvuge ariko uzarenga nzamumena niko byagenze kuri kikweta mbwira ati ganira na opposition yawe senje bikantwara ku kindi kintu rero kindi gikomeye cyane muri bino bintu uzi yuko M23 yari yavuze ngo yahagaritse imirwano ubanza bari bamenye ko inama igiye kuba birabayobera ukuntu bazajya gusinya bo barimo kurwana bati kurya badufatiye ibyemezo baragira bati turarangije ntabwo tuzongera kurwana none bavuyeyo n'amasaha ntihashize n'isaha bahita bubura imirwano birakwereka rero bya bindi
imirwano yatangiye ahubwo bataratinya kuko imirwano yatangiye mu ijoro ryo ku wa kane urumva mu rukerera rwo ku wa kane dushyira ku wa gatanu kuko ayo masaha asinywe ku wa gatanu imirwano yatangiye overnight on Thursday morning kugira ngo bagaragaze ko nyine bafite ikibazo kandi kigomba kuganirwaho barasaba ko bajya kuri table ya dialogue barasaba
ubisaba ninde M23 ninde ni Kagame urimo kubishimangira ngo bajye mu miganiro ninde ni Kagame M23 irimo kurwana na Congo irakoresha imbunda irica abakongomani irica abaturage irimo kwangiza ibintu bya Congo nta uwarimo kuvuga ngo nibajye mu biganiro na Congo akabwira na Congo niganire nabo ihuriro nyarwanda ntabwo rirafata n'imbunda ngo rijye kurwana n'u Rwanda nta n'umuntu umwe ryari ryica ariko we arabwira ati ntabwo navugana nabo n'abicanyi ni ibiki urumva hipokrisi urumva double standards so serije bikwereka icyo M23 iri cyo mbere na mbere ni Kagame uyiri inyuma ni u Rwanda ruyiri inyuma ariko u Rwanda rwa Kagame ntabwo u Rwanda rw'abanyarwanda bose mu Rwanda muri cross bracket ni Kagame ubiri inyuma sasa rero ikindi Serge kubona bavuga bati twarekeye aho ngaho hakaba n'abashima ati mwakoze abaperezida bangaba baraza kubigira uribuka umuntu wabivuze habariza noneho bakubikira bakongera bagatera biriya bimeze kimwe n'uko Kagame akora ati njyewe twumvikane yarinze bamugani akubikira nibyo narivuze mu kanya so mu magambo make kugira ngo Kongo igi muri Safranga umite ni ikintu cyiza cyane nk'abanyarwanda kidufitiye inyungu ariko kugira ngo tubone izo nyungu zacyo ni uko u Rwanda rugomba kugira politike nziza n'abayobozi beza na leta nziza ikorera abaturage bayo ibabanira neza igera ahantu aho hari abayobozi bandi ikavugira abaturage yo ntivuga iti oyanjye ntacyo navuze ikazarinda kuzaza kubikira so ni byiza yuko Kongo yabigize yagiyemo nge biranshimishije cyane kuko byanze bikunze Kagame azagira iruhande ko tuzajya ihuriro nyarwanda nabo bafatanyije bazajya kuyobora tuzanze bikunze
mbere ko uzanye icyo ngingo nyine ni nakoze gato wenda na kimacyo aza gufatiraho abe yagira icyo bivugaho ubundi Kagame we ntabwo azahoraho iteka ryose nyine nawe ajya avuga ati Imana n'impiza ubuzima asigaye avuga Imana kandi atanayemera wenda atangiye kumva yuko nawe iminsi ibarira ku ntoki ikibazo ruvuga ngo hari ijambo Museveni yavuze brotherhood
absolutely
yanavuga ati Idi Amin afite inkomoko muri Congo no muri Sudan ati uzajya wumva bavuga bati ni umunyamahanga ariko twese turi bamwe muri uyu muryango
sanjye butari ubizi ni umukakwa bakakwa bari muri Congo bakaba muri Sudan bakaba muri Uganda
yabisobanuye Museveni aravuga ati Kagame ashobora kugira ucuru akavuga ururimi rw'ikinyarwanda akavugana n'abanyarucuru kugaragaza yuko abanyarwanda bafitanye inkomoko cyangwa
akaza igisoro akaza gisoro akavuga ikinyarwanda akajya ikaragwe akavuga ikinyarwanda exactly akajya Burundi exactly
Museveni yabisobanuye byose mu afashe umwanya ariko ikibazo kiri aha ngaha brotherhood tuvuga aha ngaha uyu munsi ubwiye umuvandimwe wawe uti haguru kuva Kigali ujye gufungura business kisangana nakubwira ati security yanjye ubwiye undi muturage cyaguru kugende ujye ibukavu ufungure business ati security yanjye ariko iyo security y'umunyarwanda ujya muri DRC ntabwo ari uko abakongomani banga abanyarwanda ahubwo biterwa na politike mbi y'u Rwanda ku gihugu cya Congo ati rero brotherhood turi bamwe ntacyo dupfa Kagame agomba kubyumva akavuga ati reka ndeke gukomeza kwagresa abakongomani kugira ngo abanyarwanda in long run hagari bya short term bagire security muri Congo nabaye muri Congo by the way uko batwitse abanyarwanda byibuka muri genda byibuka ntabwo nzabyibagirwa ukuntu bicaga umunyarwanda bakamwica in name of Kagame umuntu akaba victime kubera Kagame bifite implication yo kugira ngo tubitegere tuvuge tuti kujya muri East Africa Community ni byiza ariko tugomba guteza kuri sekite y'umunyarwanda aho yabagiye muri uriya muryango wose bwana Ali Abdul Karim
Serge niyo mpamvu twebwe iriya ntego yacu ubanye n'amahanga tuyihagazeho cyane ububanyi buboneye ntabwo ari ukubonera ubuyobozi buba buriho ni ukubonera abaturage kugira ngo bashobore kujya guhaha kugira ngo ubavuganire nakubwiye nibyo Museveni yavuze Kagame yakaje nawe akabishimangira ibavuga ngo abayagiye guhahira abanyarwanda ariko yakubwiye ati ngiye ntabyo mvuga yaherekeje mbese azarinda yubikiye ikindi Serge nshaka nkubwire mu banyafurika mu bakongomani bo nuko nta bundi buryo bari kubishobora bo bakoresheje wenda nko gushango batwika abanyarwanda wenda babice babashe babagire icyo barimo gukora barosha ntukirimo kukibona oligarchs birimo kuba abantu bizi kugera no kumwana n'abakobwa ba Putin nibiriya iyo uyubaye mushotoranyi ukenderanya nta mandi mahitamo abantu baba bafite baravuga bati you know what uyu muntu ka tumukomatinyirinyize iba dushobora tumwirukane nibyo acuruzaga tubihagarike nizo ziriya sanctions zirimo kubona bashyize ku Barusiya begereye leta yabo mu birabura rero ko dafite system zimenya ziti uyu yegereye leta uyu ntiyegereye leta bo barakubura bagakora iki ibi bintu rero niyo mpamvu tubabwira tuti abanyarwanda bafite ubwenge abanyarwanda bacisha mu gaciro bakwiriye kwemera ngo ibyo leta ya Kagame irimo gukora byo by'ubwibone byo gushaka ngo yihindure akari akajya he yo kubikira y'ubugambanyi igambanire abandi abanyamahanga nk'uko igambanira abanyarwanda ishyiramo za munyangire uzikune isopanya amareta biriya bintu ni ibintu bibi cyane ingaruka zizaba ku banyarwanda niyo mpamvu nakubwiye ibi bintu tubishushanyise n'ibintu bo kuba muri Europe ubu Putin kuba yaradecidinze ngo ajye gutera Ukraine ingaruka zirimo kuba kubaki kuba Rusiya ntabwo zirimo kuba kuki kuri Putin gusa zirimo kuba kuba Rusiya bose abanyarwanda bakwiriye gukanguka amaso bakabireba hanyuma ikindi Serge musoza ni uko nyasaba ngo abanyarwanda tugomba guhaguruka tukaba nk'abantu baba Ukrainians tugashyira hamwe tukibagirwa utuntu duto dutandukanye tukamenya ngo tugarijwe na leta mbi na politike mbi ya Kagame n'abamwegereye tukahaguruka twese tukayishyira uruhande aba Ukraine barabikoze kandi urimo kubona barimo gutsinda isi yose yaricaye irabumva ubu ngubu bafite upper hand kuri superpower yitwa Russia urakoze cyane Serge
urakoze cyane Ali ntabwo nagira icyo mvuga ku byuvuze birumvikana komande epi ndagira ngo niba ari commentaire ngufi wateraho mbere yuko tujya ku ngingo ya kabiri kuko ntabwo waburanye n'icyo ushimangira turavuga igihugu cya Congo cyinjiye muri muryango ku isoko rusange hafi ya miliyoni 300 z'abaturage bo muri uyu muryango ariko sekirite ni ikibazo gikomeye mu gihe tuzi neza yuko nyine M23 n'u Rwanda Red Tabara n'u Rwanda n'abandi ku ruhande rw'u Rwanda nabo bakavuga bati FARDC irakora na FDL urabona ko ni intambara geopolitike ariko ntiwajya inayo uravuga ngo tuwelkaminze Congo muri uyu muryango mu gihe gikina kade zo kudividinga umuryango ija muri ryanyu bwa epimaki
urakoze bwana Serge abanyarwanda bose bakwiye kumva bakemera ko uriya muryango East African Community niba hari abantu bawugiriramo amahirwe barusha abandi na barusha ibindi bihugu byose n'abanyarwanda. Abanyarwanda nibo bonyine biramutse bigenze neza, uwo muryango ugenze neza, nibo babugiriramo amahirwe akomeye kubera impamvu zumvikana. U Rwanda ni igihugu gitoya cyane, abaturage ntibakibona aho bahinga. U Rwanda ni igihugu gitoya cyane ku buryo kubona ibibatunga byonyine ari ingorabahizi. Donc haramutse hajemo ibihugu binini nka Tanzania, Congo, RDC nyine, Kenya ni na Uganda, donc ibihugu byose birimo u Burundi, u Rwanda ni ibihugu byakunguka cyane kurusha ibindi byose muri biriya bihugu biwugize. Nkuko ariya bivuze, turiya duhugu dutoya two muri Europe tutanafite na miliyoni ebyiri z'abaturage, tukaba turi muri Union Europeenne, turimo gukora twiteza imbere kubera ko kwanza dufite sekirite, ikindi barimo kwigira kuri tekinoloji y'abandi, barimo abana babo barimo kuza kwiga muri ibi bihugu uko bashaka, donko nibo babibenefitiyeho kurusha abandi. Ariko rero ikibazo dufite umuprezida, dufite umuprezida n'abayobozi ayobora bamwemereye nyine kwikiriza imyina ateye, ibindi bihugu muri iyo community bya bindi bavuze prosperity, strategic security na brotherhood, donc ubukungu, guhahirana, guhana amahoro, kugira umutekano n'ubuvandimwe. Ibyo rero nibyo cero contrary ni byo Kagame akora, ni kinyonyo cy'ibyo ngibyo. Agomba kujya muri yase kugira ngo abone uko abacengeramo, abone uko aryanisha bamwe abandi, abone uko yurira akora mu nzego, acengere mu nzego zabo, noneho ahasigaye azajya ajyaneyo icyo ashoboye ni ukwica, nk'uko yagisportaga ubwicanyi mu Burundi, nk'uko yajyaga muri security za Uganda, ibyo byose we nk'uko nyine ari mu guteza intambara muri Congo. Igihugu atari yashotora se ni ikihe? Na Tanzania yibwiye ko
niho nagira ngo mubaze nyine muri bihugu birindwi nihe atarakorera amahano, wenda byaba South Sudani, kubera yuko Kenya yahiciye ba Sese Ndashonga, yahiciye ba Lizinde, Navugira Imfura.
Serije Kenya bazingishije ntuza, bamuhaye amasaha kugira yaka nziza niwe wari ambasaderi.
Nibyo navugaga, I know. Navugaga mu bihugu byose yakozemo ibara, nari ntanze urugero kuri Kenya, amahano yakoreyeyo, Uganda ntago tubivuga buri munsi, u Burundi, Congo, Tanzania, igihugu we navuga atarahabwa agasopo ni South Sudan gusa. Bwana Pimati,
yes, ni nk'uko abaturanyi baba baturanyi ari bangahe, urugo rwose ukagenda ururogamo umwana, ururogamo umwana, ururogamo umwana, wumva koko iyo mibanire y'abaturanyi yazagenda gute? We rero ikigenza abandi ntago aricyo kimugenza, bo baragendwa no kubona urumuri we akagenda ajyanamo umwijima, barashaka amahoro akajyanamo kujya gukoramo terorisme kugira ngo yumvikanishe ko cya gihugu cyari cyo gifite amahoro. Ntabwo bishoboka rero. Aha ngaha ni naho n'ibi bihugu byose bikwiye kutwumva bikavuga batari ariko ba bagabo bavuga neza, ba bagabo bavuga imibanire ububanyi n'amahanga buboneye, kuki tutabegera tukareba icyo bahate aho kugira ngo dukomeze turebe uyu muntu w'agasuzuguro, w'umuteroriste, w'umwirasi, brotherhood byaba gute, ubuvandimwe bwaba gute, we yumva barenze, we ni umuzungu, ni wa wundi ugenda mu ndege buri akaba yibereye mu ndege nk'abandi bazungu, uretse ko n'abazungu ntabwo bazibamo gutyo, aba bazungu bayoboye ibihugu byabo baguma mu bihugu byabo. Bwana Serge, niba abandi batikoza abaturage babo, je pense ko ari nayo tije mirango igiye kuza, we ntaho ahuriye n'aba baperezida bose ukubareba bo batekereza abaturage babo, ariko we ntabwo yigera abatekereza. Baratandukanye rero icyajya gukora muri yase, ahubwo bari bakwiye gutekereza bati uyu mugabo ntabwo, iki gihugu ntabwo cyari gikwiye kuzamo, cyazazamo ari uko gifite abayobozi ba nyabo, cyazazamo ari uko abayobozi baharanitse bakunze kubivuga inshuro nyinshi, bashyira imbere amahoro, bagashyira imbere intere z'umuturage, bageze muri ubu buyobozi noneho bakatwereka icyo bazi gukora. Bwana Serge,
ubivuze neza. Epimaki, reka tujye ku ngingo ya kabiri kuko biryo bisubiyemo ibitsura bigarukome n'ibigando byacu mu cyumweru gitaha kureba icyo nyine umuryango uzamarira abanyarwanda kuko tuzibanda ku banyarwanda ariko ntacyo byatumarira umutekano udahari kuko ikintu cyitwa security nicyo gikomeye cyane umuturage utuye Kigali wirukanwa mu Rwanda akajya gusembera akabuzwa amahirwe yo gucuruza mu Rwanda wumva yuko yashaka isoko ryo kujya gucururiza muri DRC yagira umutekano ate kandi ubutegetsi bw'u Rwanda ariko bushotora ibihugu by'abaturanyi ni ingingo tuzagaruka mu kimwe gitaha rwose ku wa minota kuwa kabiri cyangwa nzasaba na Kabagema ayitegure kuko ibi ni ibintu byiza ku munyarwanda kumva ko isoko rifunguye ari n'ikindi kintu kiri muri iyi East African Community uburenganzira kujya gutura bushaka uwo mwarimu uzi ko ari abanyarwanda bacunaguzwa birukanwa vuba ko batera umwanda bafite uburenganzira kujya gutura mu kindi gihugu muri ibihugu birindwi bafite right yo kujya kuba muri bya bihugu kuki abanyarwanda bareba bavuga kubambwa amahirwe muri Kigali atavuga reka nigire irucuru reka nigire Kisangani reka nigire Bukavu nigire Bunyakiri njye guturayo ariko umutekano we ni watize bitewe nuko uwitwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda niho arashotora ibyo bihugu agateza insekirite abanyarwanda aho bagenda hose Tanzania yirukana abanyarwanda buri munsi kandi muri East African Community harimo threat ivuga ko umwene gihugu uri muri muryango afite uburenganzira bwo kujya gutura no gukora muri ibyo bihugu abanyarwanda birukana muri Tanzania buri munsi bitewe n'iki n'intasi ni bamaneko kagame bibatiye bigatuma birukanwa reka tujye ku ngingo ya kabiri rero inyuma ya kabiri yabo turebe kuki bitwa niba Kagame akunda abanyarwanda turabyana ariko ku kintu bita ngo ifoto y'umunsi kuko maze iminsi mbibona abakunzi ba radiyo bari mu karere k'ibiyaga bigaragara ati bwana ndayizeye ifoto y'umunsi abantu iki Kagame yari muri Zambia muri iyi minsi barabibonye pimati aragenda asura kiriya gihugu arangije ajya muri National Park ajya gusura pariki gukina n'inyamaswa ni uburenganzira bwe ariko nanone abanyarwanda nyine ngo tubwira nk'aha ni abaseka perezida Evariste Ndayishimiye avuga ngo ajya gusarura ibirayi yajya gusarura ibirayi noneho akaba wenda asa nabi cyangwa adafite isuku munyemere dushyiraho iyo imaje mbere y'uko dukomeza tuganira Bwana Epimache iyi ni ifoto ya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ajya gusarura ibirayi by'abaturage bagomba kurya kuko atakwemera ko abaturage bitwa na nzaramba indi foto iri hano ni Kagame akira n'urusamagwe ubwo ari mu rugendo rwe indi foto iri hari ni Kagame akina n'abana be b'imbwa nyine yifuriza abanyarwanda ati ndakina n'imbwa kuri Twitter bibabwira ku bunani murayizi so abanyarwanda baravuga bati cyangwa abantu bakurikira nyine ibiganiro byacu bati tubanze ifoto y'umunsi ifoto y'umunsi muri aya mafoto yose ari ahangaha niyo ifite agaciro Evariste Ndayishimiye avuye gusarura ibirayi na madamu FS Lady n'abaturage n'abaminisitiri bamuri inyuma yambaye ibisarubeti yikoreye umufuka w'ibiro 50 sinzi niba ari ibiki wagira ngo ni karani ngufu ku rundi ruhande ari Kagame ari kumwe n'urusamagwe muri Zambia indi foto iri hariya Kagame arakina ku bunani n'imbwa ze nanze gushyiraho ifoto y'umwuzukuru waho arashyiraho ati umwuzukuru wanjye niwe turi kumwe kuko umwana ndamwubaha cyane uriya mwana ni victime kuko sinamupostinga kugira ngo bitsiko politike hari n'ifoto y'umwana w'umunyamerika arashyize hariya ababyeyi be bajyanye muri zoo cyangwa ahandi hantu gukina n'urusamagwe nanone aha rero ifoto y'umwana aravuga bati ninde ukunda abenegihugu muri aya mafoto yose tureba Bwana Epimache ninde ukunda abenegihugu ijambo ni ryanyu
Bwana Serge ndagira ngo mbanze nkugayire mu perezida ugenda agasutama umuntu uyoboye igihugu ntagasutama ukuri yuko yicaye ni ugusutama ntabwo ari ibintu bikwiye umuntu wiyubashye iyaba yakoraga ikindi ari umwana
ariko na mugenzi we ari kumwe nawe ajya gukora kuri rusamagwe nawe yarasutamye sinzi niba ari abagide bababwira ngo basutame kuko wenda bahagaze inyamaswa abona ko ari force d'attaque wenda muri tekinike kugira ngo urura rusamagwe rutabasimbukana bababwira gucisha make kugira ngo basutane
Ese bunda rukore ikirumaziki mari cy'abanyarwanda rinda sutama abanyarwanda bo mu na sutanye nk'imbwa kubereke. Icyo nacyo rwose reka njimugaye. Ibyo adakoze muri buri abwandi yaje nakayireba aka ese uri amwana we katasutama. Umwana w'umuzungu. Byonyine birakugaragariza ruri arusamaguru ikintu abanyarwanda icyo bamuteze nuko yakora ikintu gifitiye abanyarwanda akamaro kujya gukora mu bwanwa mu mutwe w'uruzira urusamaguru bimariye icyo abanyarwanda kuko bwana Serge ari ikintu sinzi niba ikintu ndi buvuga kiri ubwumvikane neza muri ekonomi hari icyo bita itirite marijinalite n'ishoze dongo ni ukuvuga uburyo ikintu kiba gifite
akamaro
ni ugusobanura uburyo ibintu bishobora kurutana agaciro kandi byari bimeze kimwe dongo ushobora kweza imifuka itanu y'ibigori imifuka itatu y'ibigori umwe ukavuga uti reka mvuge amasaka kugira ngo byumvikane neza imifuka itatu y'amasaka umwe ukavuga uti nzawuseramo igikoma cy'abana banjye bazajya banywa buri gitondo kugira ngo batazarwara bwa kidongo peti de jene ya buri gitondo noneho undi mufuka ukavuga uti nzawengamo ibigage n'imisururu nzajye mpa abahisi n'abagenzi mbafungurire nk'uko bisanzwe mu muco wa kinyarwanda noneho umufuka wa gatatu ukavuga uti nzawuha ibyiyoni zijye bigukora ko nkunda ibyiyoni deje iyo wabishyize aho ngaho uko iyo mifuka uko ari itatu itangira kurushana agaciro uwa mbere uzaha igikoma cy'abana bawe uwo uratangira ukabona ko ari umufuka w'agaciro koko ariko aho undi uzaha ibyiyoni kubera ko ubikunda gusa kugira ngo bize kuguruka iwawe cyangwa inuma birushaho guta agaciro aba baperezida rero bombi ubagereranyije hari umwe amasaka y'ibyiyoni umuperezida w'inyamaswa hakaba n'umuperezida w'abaturage umuperezida w'inyamaswa niwe ujya gufata amasaha n'amasaha kugira ngo akirigite ingwe mu ntuza mu musatsi wayo agafata umwanya wo gukina n'imbwa mu gihe abanyarwanda barimo kwicwa n'inzara mu gihe abanyarwanda badafite babuze aho barara yarangiza ntanacecekaho kunyonyomba akabiririmba akabishyira kuri twita ati nakinwe n'imbwa koko ese ubundi umuntu w'umugabo akina n'imbwa gute ibyo iyo mico y'abazungu yo gushaka kwerekana ko areshya n'abazungu muri White House bakina n'imbwa nangira ifoko nerekana ko nyina n'imbwa muri White House ko abaturage bose baba bariye muri White House ko abaturage abana bose baba babonye amashuri nta muntu unyagirwa ntawe ugira gute we ajya gukina n'imbwa byajya ni bya bindi byo twita ubukirabuheri ariko umuperezida w'abaturage ntuzi uko babaho azi ko bakeneye ibirayi azi ko bakeneye guhinga bakabibabaga bakabagara bagasukira bagasarura akajya kubafasha niwe umenya icyo yakora politiki aho yayorienta uyu nguyu we politiki azayorienta mu kujya mu guteganya ingendo ahandi hari ibindi bisamagwa azajya gukirigita aho azajya mu kanwa ka dofe mu gifi kinini akarebamo akagaruka avuga uko byagenze aha azajya kureba no ubu ngubu dusigaje kuzamureba kuri Mihai Dushine tuzamureba yuriye Ture Eiffel Tower tuzamubona yagiye Niagara Falls donc kuri izo za Les Sept Merveilles du Monde tuzasanga zose yazigiyeho mu gihe abanyarwanda barimo kwicwa n'inzara mu gihe umunyarwanda arimo gutarabuka yajya muri Kongo bati we munyarwanda toka wowe niwe utuzanira ibibazo perezida wanyu batamenya kuvangura abari mu gatsiko n'abatakarimo ibingibi ni ukikwereka ko abanyarwanda twagendesheje ni ikindi gihamya cyerekana ko nta muperezida dufite ahubwo dufite inyirabaheri RDDP ese yarimo kugenda kujya gufata kuki tutatwamubona arimo kugenda arimo gukabakaba zangagi yatangiye n'amafaranga ngo bazaze kuzisura yagiye akazisura akazikora mu bwanwa tubireba ariko yagiye gupromotinga turizima y'abandi nta kiri kirimo erega yaba yagendaga agakora n'ibibi ariko nta n'ifotoza
ndagira ngo unyemere ngo tuganire aha ngaha kuko ikintu kirimo muri icyo bita ifoto y'umunsi ni uko ku banyarwanda bavuga bati perezida wacu rwose yagiye muri National Park ya Zambia yakoze ku rusamagwe bakaba batuka undi mu president w'ikindi gihugu we wigira mu mirima gusarura ibirayi guhinga gushaka ibyateza imbere bene gihugu babo ni nayo mpamvu navuze ni kuba binyandikira reka twebwe ducalenginge ubutegetsi dusabe Kagame ajye mu mirima afashe abaturage guhinga abasakira imbuto ajye no gusarura ibiribwa bashyira ku meza bakagaburira abana babo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwifotoza gusa inyamaswa zazijyemo ariko anajye mu mirima ajye gukorana n'abaturage bahinge beze basarure bihaze mu biribwa abaturage bavuga ati turishimye jya mu nyamaswa zawe ariko watugaragaje ko dukunda uzana mu bikorwa byacu twereka ko duha agaciro niyo njye challenge mfite yanga kuri Kagame n'agatsiko
erega iyo aza kuba agira isoni izo nyamaswa nanjye nayivuze ntazijyemo ariko areke no kwifotoza ariko nibura abanyarwanda nonseroma ntacyo yabamariye ntiyagenga abegere erega abanyarwanda baramunukira nibyo twarabivuze bwana Serge naho iby'intore byo zirwa zivuga ngo perezida wacu ngo mwamubone ko adatinya ngo yakoze mu mugongo w'ingwe ngo ni igitangaza bwana Serge mu Bubiligi hari irushanwa ryo kunyara ku rutungereza kure y'aba umunsi Kagame najyamo agatungereza bazavuga bati perezida wacu aratungereza kure
atabanyara cyane akanyara
hejuru akaratungereza rwose niyo babaye bambere ntombi ntore ntacyo zitavuga ntacyo zitavuga ntoreze ziravuga ubusa nyine ariko biramutse ari umuntu ukunda abanyarwanda yagenda akabasura muri izo ntoki aho kugira ngo azirande yagenda akareba aho bahinga muri ibyo bishyimbo aho kugira ngo akarebe iyo miceri agasura ba baturage bo mu Bugarama mu Muganyira bavuga bati turahinga umuceri ariko tugareka dusarura nta nyungu nta kintu tubonamo nibyo batugure ntabwo bagira agenda areba ba baturage bo mu Ruhengeri basarura mu bigega bya FPR n'ibigega bye erega we biragaruka handi twavuze tuti ingoma yitoye mu giteme donko yari itoraguriye amfete ni famu yabohoje harimo amatungo agomba kugurisha uko ashaka akica uko ashaka ntabwo ari abaturage ntabwo ari abantu yasanzemo ni nayo mpamvu agaragaza ajya kureba inyamaswa akazifata neza zo nizo zikwiye kwerekanwa we nicyo arangamiye ifurahajwe ubwibone bwe high table nibyo arangamiye imbere nabo byo kuvuga ngo abaturage babeho neza icyo yifuza ahubwo ni cyabica kikabarangiza agasigarana ubutaka bwe bwiza nawe zororeraho inyamaswa nka ziriya akajya ahamagara abandi bakazigira abanyarwanda ntabwo abashakira amahoro abanyarwanda ntabashakira rimwe na rizima ahubwo nibo batabimenye kare uretse ko amahirwe bagira twebwe twarabimenye kandi tubari imbere tuzabarangaza imbere kugira ngo tubavaneho tubereke icyo umunyarwanda akwiriye tubereke icyo umunyarwanda amerita aho gukomeza kuba d'humiliation itarangira
urakoze cyane komerede pimaki ane byirukari mu magambo yariye kuko ingingo mugezi wacu yavuze neza ni komantere ishimangira nyine ibyo avuze bitewe n'uko icyo bitanga ifoto y'umunsi nyine kivugisha abanyarwanda kuri twitter ku mbuga nkoranyambaga bati perezida wacu ntatinya urusamagwe aragenda rwose akarukoramo ariko ntabazi ko baba baziteguye baba bafite abagide babikora ariko bagera kuri ndayishimiye bati reba uko gisa ni igikarani cyambaye ibisarubeti kirajya mu mirima y'ibirayi ugasanga baramutesha agaciro kandi bifite inyungu abenegihugu babo mu minota irenze ibiri kugira ngo tujye ku ngingo ya gatatu bitewe n'uko umwanya mufite kuri mugoroba budahagije nagira ngo ukore komantere ngufi cyane tujye ku ngingo ya gatatu ijambo ni ryanyu
Serge urakoze cyane pimaki arakoze cyane ntangiriye ku icyo cya nyuma cyo kuvuga ngo perezida ndayishimiye ngo dore uko gisa ngo ni ibiki urumva atari contradiction bo ubwabo bemera mu muganda ubimininga ko kubivanye ku mutima buriya ibyo akora abivanye ku mutima kandi inspiration ikijya abikorwa kugira ngo ainspiringe abaturage ariko nawe akuguru kwe kugume on the ground Serge twe hano muri UK prime minister wacu uriya ushinzwe amafaranga ntuza aba opposition aba politisiye bose abaturage bari nabo bajya gusavinga yaba ari muri restaurant
agakora uko ashoboye agasavinga yaba ari mu factory agakora nawe agahugira ibiki yaba ari mu guhinga nawe agahinga yaba batiye agatiya kugira ngo encouraging abantu abereka ati ibyo mwimo ko ni bintu biri nomo
ngo wenda umuganda umuganda se ukagamba ukora ate ntaza gusa
yambaye grab yambaye grab
yes as a for the picture no mama gufu tekinga picture bakamuhiza bakavuga
cyane yambaye gloves afite n'abamuherekeje bamushagaye bagize ibiki ariko ibyo byo ntago biinspiring bire ni maonesho ariko uyu ngwe abikora bivanye ku mutima kandi meaninga kandi agaragaza ati nanjye ndu muturage nkamwe message irakomeye cyane nkure bigikorwa ariko rebe message ikivuga mu bantu na inspiration y'abaturage kwebwe muri mu buyobozi bushya buri ubu ngubu haba muri organization kubw'ibya politike haba hani wacu n'ahandi hose mu buyobozi bushya buri ubu ngubu naho the manager top manager top executive hejo bagira time bakaza on the shop floor bagakora service ibyo bintu ngiye nabibonye muri Japan muri 1992 nkijyayo nubonaga chief executive wa company aruza aka directing abakasoma ngo abafungira imihanda kugira ngo basohoke cyangwa akabapushingira trolley ajya kuba loadingira so biriya ndayishimiye akora ni ibintu byiza cyane bitanga inspiration
by example hirid by example
uya bitanga na inspiration cyane kugira ngo umuntu ntiyige ibyo arimo gukora umuhinzi ahinga yumva ati na president arahinga ifite akamaro ifite ibiki so ndashaka ngo ibyo bintu bisobanure abatabyumva ni ubujiji bwabo ntago bazi aho isi igeze ntago bazi technique za inspiration ariko ntibazi na new politics new politics ni naho
ugiye kumbwira ko Kagame jo naba turi suka akajya hari ya
azabiko ubwo tubivuze ubwo tubivuze bazabikora
akajya mu gishanga cyane barongo agakubita isuka akajya agateba harye pimajuriza gukira
eh yaba inspiring abantu exactly ya inspiration
inspiration ni ukwica reka tuzubwire ibintu uko bimeze
oh antin bien shall nawo nange gusoreza nawo urabivugiye rero exactly ariko inspiration ye ni ukugenda akavuga ati nakwica nawe kuki mutica ahubwo niko urabibona n'abantu batandukanye so bari ibyo barimo kuvuga nibamuseke ntago bazi value iri ntago bazi indangagaciro za kiriya gikorwa ariko ntago ari indangagaciro zisanzwe nizo zigezweho ubu ngubu nakunguwa example za chief executives bajya ku shop floor agatangira gupushinga agatangira cleaninga ntanyura ku mwanda ngo awureke kugira ngo inspiring abantu avuga ati this is how it should be
njya mbibona nanga baravuga batsira amasanyi njya mbona abantu b'abantu bambaye za
kutini fix it yes
you message ku muhanda agashyira muri garbage ntabwo itambuka
absolutely yes so abamuseka rero bikwereka yuko abanyarwanda dufite ikibazo kandi bamwe bashobora kuba ari abantu ubona ngo ni naba doctor barize bagize ibiki but that is the travesty y'u Rwanda aho rero kucyo abandi kibikoko kucyo mwatangira
kibikoko bwana ari ukivuga utabamuseka no guseka cyagicebe kinka
absolutely ariko no kutamenya indangagaciro the value ibyo bintu bifite valeur bifite humility ni value ikomeye cyane mu buyobozi ariko ubuyobozi bugezweho ubuyobozi bukorera ubuvuga ngo bwagiye gukorera muri social contract humility ni ikintu gikomeye cyane cy'umutangiriro cyo gukunda isha ubona yarasubiye ya so biriya arapromote tourism y'ahandi yakaba yabikora nkabira nyine kubikora mu giturage iwe ariko urabona no mu ngage nta kijyayo sinzi filimu yakoze uko byagenze banza byarapfuye ya filimu yagendaga ku kagaragura ajya mu misozi z'abakorerwa ubanza yarananiranye hore wundi ubanza yaramwe icyo ni icya mbere ni promotion y'abandi ariko icya kabiri ni scientific research yakozwe ku bantu bakunda inyamaswa kurusha abantu kuko Kagame abikora Kagame yanga abantu agakunda inyamaswa uzarebe nta bantu bashobora kwegera naho yagiye ntabwo yegera ngo ajye kwegera abantu bakennye nk'uko ubona abandi ba perezida bakora ibiki nk'uko yakwifotoza n'ibiki agomba kuba ari mu ibyo byo hejuru cyane noneho ahubwo yagiye mu nyamaswa nabiri wabonye akina n'imbwa ntabwo ushobora kubona akina n'abandi banyarwanda niyo agiye ubona abantu bamushagaye wenda umwegera ari umugore we cyangwa umukobwa we cyangwa abana be serije biri ya binuari message bigomba kutanga murugwego rw'abantu bafite research bazina psychology y'abantu bikwereka ikibazo Kagame afite mu nyangira amaze kumwinjiramo azana urwikekwe nawe ntakizera abantu kuko atizera abantu rero yumva kamfatiye afite mu nyamaswa kuko inyamaswa yo iyo ihemukiye yibagirwa vuba ira forgiving ariko umuntu ntashobora go forgiving
tuzabigaruka mu cyano gitaha kuko umwanya dufite kuri mugoro
oya bari abantu bona Kagame akubita inshyi atuka ahemukira abagenzi babo azi uko batamushaka azi uko ariho kubera gahato so ntabwo yabegera rero ntabwo yajya gukina nabo agomba gukina n'imbwa kugira ngo akompensiyetinge kuba yarabuze n'abantu so ashushurayizinga n'imbwa n'inyamaswa aho kugira ngo ashushurayizinge n'abantu nk'uko ubundi byakabaye ni ikibazo rero kijyana n'iriya psychopathic tendencies zisafite serije urakoze cyane
urakoze cyane tuzabigaruka mu biganiro byacu bitaha nk'uko nabibabwiye ikibazo kiraza kuba kigufi bitewe n'uko nyine hari izindi gahunda ziteganyijwe reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu ingingo yacu ya gatatu iragaruka ku ijambo nyine Kaga yavuze ejo ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ku Gisozi ni ijambo mugenzi wacu Axel ashyize mu Kinyarwanda ndagira ngo dufate iminota 14 turyumve ntabwo turi butinde kuri iyi ngingo ariko niyo dusoreza kuri mugoroba bitewe n'uko umwanya turangiranye mureke dufate umwanya turyumve mbere y'uko turiganiraho
twongeye kubasohoza abakunzi ba radio itahuka kandi twizera ko aho muri hose hirya no hino ku isi nyagasani akomeje kuba mu ruhande rwanyu kandi nicyo duhora tubifuriza twagira ngo rero tubagezeho ijambo Perezida Kagame yavuze yatangiza umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi akaba ari ijambo yavuze mu rurimi rw'Icyongereza benshi rero mukamwaradusabye ko twaribashyirira mu Kinyarwanda kugira ngo mwumve ibyarivugiwemo hanyuma muzabashe no kubitangaho ibitekerezo mu biganiro byacu hano kuri Radio Itahuka. Perezida Kagame yatangira agira ati mbere na mbere ku munsi nk'uyu isaha umunsi icyumweru umwaka none ubu tugeze ku mwaka wa 28 wo kwibuka n'igihe abantu babura icyo bavuga atari ukubura uburenganzira bwo kuvuga nk'uko abantu bamwe bashaka kutugaragaza nk'igihugu kitarimo uburenganzira bwo kuvuga ibyo ni umwanda ntibisobanutse ariko impamvu nayo irigaragaza impamvu gerageza gutekereza ku buhamya tumaze kumva aho abantu bahigwaga umunsi nijoro kubera icyo bari cyo kubera icyo bamwe bakiri cyo na n'uyu munsi nanone utekereze iyo bamwe muri twe bari bafite intwaro iyo biha uburenganzira bwo gukurikira abishe abantu bacu hanyuma nta kuvangura natwe tukabica icyambere na mbere twari kuba dufite uburenganzira bwo kubikora ariko ntitwabikoze twarabihoreye bamwe muri bo baracyariho na n'uyu munsi bari mu ngo zabo mu midugudu abandi bari muri guverinoma barakora ubucuruzi bamwe muri abo babigizemo uruhare cyangwa se babyungukiyemo ntitwigeze tubikora ariko ugasangana n'ubu abantu baratinyuka kuvuga ibyo bavuga kuri twe cyangwa bagakora ibitubangamiye nk'uko bakomeje kubikora kugeza amagingo aya mureke mbabwire turi agahugu gato ariko turi banini ku butabera kandi bamwe muri abo barakomeye kandi ni ibihugu by'ibinyambaraga ariko ni bato cyane ku butabera nta somo bafite ryo kwigisha uwo ari we wese kubera ko bafite uruhare muri ayo mateka yatumye abarenga miliyoni mu baturage bacu barimbuka nibo mbarutso hanyuma abanyarwanda babishyira mu bikorwa bica abavandimwe babo b'abanyarwanda ariko amateka y'ibyo aturuka aho twese tuzi aturuka aho ngaho rero impamvu nyamukuru yatumye tubabara yaturutse aho ngaho ni nayo mpamvu badashobora kuduha amahoro barashaka kuzinzikiranya uruhare rwabo barashaka kuzinzikiranya guceceka kwabo igihe amamiliyoni y'abantu hano mu Rwanda bari babakeneye ngo babavugire bamagane baze kubafasha rero birangira inkuru ibaye kuvuga ngo abanyarwanda abanyafurika bibereye mu kwicana hagati yabo mbega nta muntu uri mukuri nta muntu uri mu makosa twese mu maso yabo turi bamwe ntabwo turi bamwe niyo mpamvu tutigeze twica indi miliyoni hejuru y'indi twatakaje mu maboko yabo bicanye bamwe muri bo kugeza amagingo aya bakaba bakingiwe ikibaba n'ibyo bihugu byirirwa bivuga ubutabera bitanga amasomo y'ubutabera twibagiwe ubutabera banavuga ibindi bavuga demokarasi n'ibindi byinshi nkurikije ibyo ngenzi hari ibyiciro bitatu biyobora isi kimwe ni ikitwa demokarasi ikindi nicyo bita igitugu ikindi ni ikiri hagati y'ibyo byombi bucece kandi gifite imbaraga aricyo bita uburyarya mbisubiremo hari ibice bitatu demokarasi igitugu n'ikindi kiri hagati ya byombi gifite imbaraga nyinshi gikora bucece cyane kigera ku ntego aricyo cyitwa uburyarya ariko twe twize amasomo yacu tuzikorera izina buri wese azaduha nta kibazo dufite kuri ibyo ariko isomo twize isomo ry'ibintu bamwe muri twe twari tunazi kuva mu ntangiriro nuko nubwo wajya kure kungana iki uturutse aha igihumbi ibihumbi icumi bya kilometero ntabwo uzigera ubona abantu bafite akamaro cyane cyangwa bafite ubuzima bufite agaciro nkatwe nk'abo turi bo nta bantu bafite agaciro aho ariho hose karuta abo turi bo cyangwa bafite ubuzima bufite agaciro karuta ak'ubwacu ubuzima bwinshi bwacu bwarasenywe bwateshejwe agaciro nk'uko ubuhamya bwatanzwe n'umusore uri aha bwabitubwiye ndavuga ibi byose ku nyungu z'abakiri bato abavutse icyo gihe ubu bafite imyaka 28 uko gukura kwagombye kuba kwarabigishije amasomo y'amateka yacu amateka y'ubu butaka ubutaka usangamo abagore n'abagabo barangwa n'umurava ushatse wakwita intwari ariko mfite ikibazo ku ntwari y'isi n'uburyo isobanurwa nta ntwari ihari mu bihe nk'ibi byacu kandi kubera ko iyo uvuga intwari uba uvuga ibintu byabayeho byari bibi cyane ku buryo byasabye ko habaho intwari zo gukora ibyo zakoze ni ukuvuga ibintu byiza kugira ngo zirokore ubwazo zinarokoreye abandi ku bintu bibi byariho rero bikantera kwibaza nti ahari ibyiza si ukuvuga intwari ahubwo ni ukutagira ibyo bihe byabaye ibyo bihe byatumye habaho intwari nko mu bitureba ni gute umuntu yaba intwari uzi ko twatakaje abantu barenga miliyoni irenga abantu benshi barishwe kandi barashoboraga kurokorwa cyangwa bari bakeneye kurokorwa ibyo bivuze ko izo ntwari nifuza kuba tutarazigize nakifuje ko tutaba twaragize ibyo bihe byabaye ngombwa ngo izo ntwari zibeho byari kutubera byiza kurushaho ikindi kintu kintera kwibaza muri iyi si nuko ushobora no kurema intwari ushobora gufata umwanzuro wo kubatiza umuntu intwari cyane cyane iyo uri umunyembaraga ushobora kuyirema hagira undi ugira icyo abinengaho ukamutegeka gufunga umunwa ibyo ni byo mba nshaka kumvikanisha iyo mvuga ko abanyembaraga ni abanyembaraga banini ariko bato ku birebana n'ubutabera hari nubwo bavuga ubwisanzure ariko kandi nk'uko tubizi bahimba amateka y'abarenga ku bantu ku rwanda kuri jenoside hanyuma wabagisha impaka ushingiye ku bimenyetso ushaka kugaragaza ibimenyetso ndetse nabo ubwabo bazi hari izo mbaraga zo kubwira buri wese kutaguha umwanya wo kugaragarizamo uko ubona ibintu ngo basubize mujye impaka ariko ugasanga ari nabo bantu batangira gushinja abandi ko babuza uburenganzira mu gutanga ibitekerezo ariko ibyo ndi kuvuga ntabwo ari inkuru ishaje y'ibyabaye mu bihe byashize oya biri kubana n'uyu munsi uzasanga ibinyamakuru bizwi cyane by'ahantu hafite imbaraga bashishikarira guhimba inkuru mpimbano kuri twe ku Rwanda kuri jenoside ku mateka hanyuma hagira ushaka kubabwira ko ibyo atari ukuri agira ati dore uko ibintu bimeze dore ibimenyetso urazi wagira ngo hari ubwumvikane bagiranye kugira ngo inzira zose washoboraga kuba wanyuzamo igisubizo cyawe zitabasha kukumva kubera ko bashaka ko ibyo bifuza bihora mu matwi ya buri wese ariko ntihagire ubyibeshyaho kuri iyi gakondo ubutaka bwacu uko bwaba ari buto kose ntabwo bufite abantu bato nkuko twabikoze mu bihe byashize tuyobowe n'ukuri tuyobowe n'ibikwiye gukorwa kandi tukaba tutarakoresheje ubushobozi twari dufite n'uburyo bwari buhari ngo twice abo bishe abantu bacu urazi ushobora kwibaza ku bantu bashidikanya ku butabera bwacu hanyuma ukaba ufite mu Rwanda itegeko nshinga ryacu mu mategeko atugenga twarakuye igihano cy'urupfu kandi bimwe muri ibyo bihugu by'ibinyembaraga bikaba bikibamba abantu cyangwa bikabicisha amashanyarazi barabikora ndetse ahubwo twebwe twatekereje gukora igihano cy'urupfu mu gihe twari dufite abantu benshi twashoboraga ku mpamvu zumvikana kubamba none abo bantu ntibabona ibyo bintu ntabwo babona ko turi igihugu cy'ubutabera igihugu kigendera ku mategeko twemera ubwisanzure bw'amategeko kandi niba atari ko bimeze kuki dukora ibyo byose nta bukana bw'igitutu ntihazagire ubabeshya ibi tubikora ku bwacu atari uko hari uwo ari we wese utwinjirira cyangwa udushyiraho igitutu ninde wadushyiraho igitutu mu gihe ubwabo nabo ari byo bari gukora hanyuma tukagirana nanone abantu twababariye bivanga muri ibyo ngibyo ibyo babayeho nk'uko twabyumvishe mu buhamya abantu bafitemo uruhare bakomeje kubigiramo uruhare na n'ubu bakibagirwa ko twabagiriye imbabazi rero barababariwe banyuze mu nkiko bahanwa n'ibyaha mu myaka myinshi mu gihe bari mu bihano byabo turabababarira hanyuma igikurikiraho n'uko abo bantu ngo aribo bagomba kuzana demokarasi mu Rwanda ibi ni urwenya kandi ukaba ari kandi ukaba uri kubikorera ahantu wibeshyaho ahantu bumva neza ibintu byinshi kuri twe intege nke ariko n'imbaraga zo kurengera no guha umutekano iyi gakondo n'abayituyemo abo bantu birirwa aho bavuga amateshwa buri munsi bakagombye gufata umwanya bakibuka ibihe nk'ibi turi kuvuga uyu munsi ndetse bakanibuka ko byabaye abantu ko byabyaye abantu batandukanye kuri iyi gakondo abana bacu abuzukuru bacu dufite inshingano zo kumenya neza ko bumva ibi kandi ko biteguye kurengera iyi gakondo n'abayituyemo ariko rero tunazi ibintu byinshi birimo no kumenya aho imbaraga zacu zigera nta mbaraga dufite zo kubitangira cyangwa kubikumira ariko dufite imbaraga zo guhangana nabyo ibyo biraba buri munsi ariko ibyo biduha bamwe muri twe amahirwe meza yo kwibutsa abantu bamwe ibi byose sinasoza ntashimiye abayobozi b'igihugu cyacu abaturage b'igihugu cyacu urubyiruko bakomeza gushaka muri bo ubumuntu nubwo hari ibyababayeho ushobora gutungurwa no gusanga hari benshi bakishakamo imbaraga zo kubaho uko ubuzima bwakagombye kubaho nk'umuntu usanzwe ariko icy'ingenzi cyane ni uko iri somo rikakaye iribi cyane ritakagombye na rimwe gupfushwa ubusa mu myaka 28 ishize buri mwaka wanyizeho watugize abantu bakomeye kandi beza kurushaho kandi kugira ngo tube abo twifuza kubaho ni twe tugomba kubifataho icyemezo atari undi uwo ari we wese utubwira uburyo n'abo tugomba kubaho kuri abo bahora basakaza amateka y'abaringa yabo tekereza ko tutanashobora ariko reka wenda nshyire mu kuri mvuge ko abantu benshi muri iyi si bemera ibyabaye hano kandi bakabiha inyito bikwiriye kuba bihabwa ariko hari n'abandi bavuga ngo oya urabona ntabwo ari gusa abatutsi bapfuye hari n'abandi icya mbere uri kuvuga ibyigaragaza mu byo uvuga hari ibyigaragaza si nk'aho hari ibindi turimo tuvuga murazi kuri bamwe bifuza kubimenya hano hari abantu bitwaga inyenzi ryari izina ryahariwe igice kimwe cy'abantu iyo bicaga babaga bari kwica inyenzi nibyo bavugaga babivugaga ku mugaragaro rero kuvuga ko yari jenoside yari igambiriye abatutsi ni gute bitaba ukuri ni gute atari byo ni gute byagibwaho impaka keretse ufite ibindi ushaka cyangwa hari ikindi kibazo ibyo rero nibyo biha urubuga abo bandi bose b'abajenosideri gutangira kuvuga kuba indatwa muri demokarasi. Hari ubundi bwoko bwavumbuwe bw'abademokrate bw'abantu bashaka kuzana mu Rwanda demokarasi. U Rwanda rubura demokarasi, rubura ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, rubura byose mu by'ukuri biranga umuntu. Wakora iki? Umuntu aramutse agututse urabyakira. Ni byiza kutamusubiza umutuka. Urabyakira hanyuma ugakora ibyo wifuza gukora ku nyungu zawe. Rero isomo ku rubyiruko, ku gihugu, kuri iyi gakondo, ni ukuvuga ngo reka dukore ibyo twifuza gukora, tube abo twifuza kuba bo, hanyuma ibisigaye ni urugamba, tugomba kururwana neza. Murakoze cyane. Ngiryo rero bakunzi ba Radio Itahuka, ijambo Perezida Kagame yavuze mu rurimi rw'Icyongereza atangiza umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ubwo rero mu biganiro byacu muzagenda muduha ibitekerezo ku buryo mwaryakiriye. Murakoze, mwabiteguriwe na Axel Kanijabo, nababwira nti Imana ibahe umugisha.
Nyuma yo kumva iri jambo nyine rya Kagame, hari ibibazo byinshi byandikwa, ntakeka yuko tubasha gusubiza kuri uyu mugoroba, ahubwo tuzagarukamo n'ibiganiro byacu bitaba bitewe n'uko dufite igihe nyine kirekire. Turi mu cyunamo, ngo nabivuze, ntibisaba umwanya wo kujya mu mpaka, ni umwanya wo kugira ngo ahubwo dutange icyizere cy'inzirakarengane z'abanyarwanda. Nongere nunamire abavictime bose baranga kuri uyu mugoroba badukurikiye, waba uri umututsi, wari umuhutu, twebwe dukora politiki. Ntabwo rwose ndi buze kuvuga ngo ndavuga amagambo ashimisha umuntu runaka, ahubwo ngerageza ngo mvuge amagambo nk'umuntu uharanira impinduka yo kugira ngo agere ku butegetsi kandi atange icyizere cyo kubaho. Ubundi amantu nk'aya hakwiye kugerwaho impaka. Amantu nk'aya hakwiye kugerwaho debate kugira ngo abantu nyuma y'imyaka 28 babe bakibaza bati ubutumwa buvugwa muravugaho iki, ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu, kuki abantu bakwiye kugira icyo babivugaho. Ubundi mesaje y'ubutegetsi yakwiye kubiza abantu bose bayiyumvamo. Ariko bitewe n'amateka tuvuga y'imyaka 28, ni amateka agoye kuyumva, ni amateka agoye kuyasubiramo. Ni nayo mpamvu abadukurikiye batubaza bati mwakire muti byatangajwe n'umukuru w'igihugu Kagame. Ari Abdul Karim ni we nasabye yuko wenda wagira icyo uvuga bwa mbere, ariko bitewe na gahunda twihaye ntabwo turi butinde, ugerageze amanota 5-6 bigukundiye kugira ngo twumvire mugenzi wawe. Amagambo ya Kagame arumvikana, arashinja ibihugu by'amahanga ko bifite hipokrisi mu politiki y'u Rwanda, akavuga yuko politiki y'isi ari uburyarya. Ariko none nkibaza ni abihuza te n'aya mahano ya jenoside yakorewe Abatutsi muri Jenoside Kagame bwakoreye Abanyarwanda, cyangwa abavuga yuko batibukwa, ukibaza ukuntu amahanga agira uruhare muri hypocrisy politics yabo nk'uko Kagame bivuga. Ikindi nanone wenda no kubaza ngo kwibutsa ababizemo uruhare ngo barangije ibihano, ngo bari ku midugudu, ku mirenge, batuye batekanye, ubibutsa ko wari ufite ubushobozi bwo kubica ariko utabishe. Aravuga ati twari dufite igihano cy'urupfu twagikuyeho, kandi muri ibyo bihugu baracyica uyu munsi, ariko ntagiye mu Rwanda batica. Mu Rwanda baricya buri munsi, ntibijye no mu butabera. Ariko nk'umuntu uri muri politiki ishaka impinduramatwara, icyo numva twavuga kuri mugoroba ni ugufata mu mugongo umuntu wese uri mu gahinda n'intimba, avuga ati nyuma y'imyaka 28 ndacyababaye kubera abanjye. Birababaje cyane kubera ko ubuhamya iyo bugarutse budusiza muri ya myaka 94, kandi koko bigomba kuzahoraho kugira ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi. Ahubwo nk'umuntu ushaka impinduramatwara aravuga ati ibyabaye ariko ntibizongere kubaho, ariko nanone dore ukuntu abanyarwanda bagomba kuzitwara mu myaka iri imbere. Utanga icyizere cyo kubaho kuri munyarwanda, yaba ari umwana tubitanye twavuze tuti uzasanga bavuga ngo hari abantu bafite ngo ingengabitekerezo bafite imyaka 15-18, abo bana ntibari bari ho tumaze imyaka 28 ari Abdurukarimu urumwe mu bayobozi bakuru b'urunyarwanda urumuza bikorwa gatatu wungirije muri Rwanda National Congress kandi mu urunyarwanda twemeraye mateka yose ya Jenoside yakorewe abatutsi n'umwice ndagamere bwakorewe abahutu butaremezwa tufata mu mugongo buri munyarwanda wese tukanavuga tuti umurongo wacu wa politiki nuko tugomba komora ibikomere tugahuza abanyarwanda bakibona mu Rwanda ko bareshya ariko bitavanaho yuko amateka yabaye ikintu nandi mbona kigomba kumvikana ntushaka gusiba history ibyabaye byabaye ariko ushobora kuvuga ngo ndaprepara future ntabwo umurongo migari ukuntu bagomba kumugoza ku bana ariko amateka y'ibyabaye ntushobora kuyahindura byarabaye ntushobora kuyahindura ariko utanga icyizere cy'ejo hazaza cy'uko abantu bashobora gukomeza ku bana kandi buri wese akomeza yibona muri icyo gihugu ari cya n'undi ari Abdurukarimu ijambo rijyanye kuri iyi ngingo mbere y'uko wenda tuza kujya kwa ipimashi natubwira icyo atekereza tugasoza ikiganiro cyacu cy'umugoroba
Comrade Serge urakoze cyane ndashaka ngo mbanze nk'uko wabikoze nawe twifatanyishe na bagenzi bacu bose batakaje imiryango yabo n'ubwabo bakize genocide yakorewe abatutsi n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu Serge umunsi nk'uyu nguyu ubundi muri za 1945 ndavuga 1945-1956 wabaga ari umunsi wo kugira ngo baganishe guhuza abanyarwanda kuko ibyabaye amahano yabaye yakorewe abanyarwanda akorwa n'abanyarwanda bagenzi babo kujya kwifatisha abanyamahanga rero ibyo ngibyo njye mba numva ari uguhindura ibintu muri politiki itari yo ariko noneho tugiye muri fakti za nyazo abanyamahanga bashaka kuza gufasha u Rwanda Kagame kuba yarazi gahunda zariho atuma abantu bamwe yari yamaze kuwithdrawinga ninde gitararaswa babanje kuwithdrawinga bari bageze muri sende n'abari bageze biki barabanze babakurayo arangije ategeka yuko indege iraswa arangije atuma abantu ngo nanone byarangiye ntibaze ubanza biri kuri rekodi bagiye muri yo baravuga bati nta nuza turamurwanya nawe ntabwo tugomba kugira n'abafaransa bagerageje kujyayo ngo barebe uko batabara nabo baravuze bati turahangana nabo buri gihe barabivuga niba ubanza arimo arimo kuvuga ngo barareberaga so kuvuga ngo abantu barareberaga ukavuga ngo bari bafitemo uruhare nko gusa nkaho uvuga ngo ntabwo ari abanyarwanda ubwacu ba nyirabayazana ba kino kibazo wenda bariya barahembere nk'ukuntu ubu ngubu Kagame abivuga neza yuko harimo hypocrisy nibyo koko ariko ikibazo nuko we yikuramo nuko yikura yuko we ari we munyakinyoma hanyuma mu buryarya bwinshi cyane abarimo kuvuga bakaba baramugize ngo n'umuhiro ntagaragaza uruhare rw'uko ariwe wacanye ikibiriti cyazanye ikibazo Serge aho ngaho niho hari ikibazo kandi ibyo ubona arimo kurwana nabyo ni kwa kuri guca muziko ntigushye ukuri kwageze aho bagomba kumumenya bakamenya uruhare rwe bakamenya yuko atari hiro ahubwo nawe ari umuntu mubi bakamenya yuko ibyo gutera imbere atari byo yuko ari ibi nibyo yumva arimo kuvuga ati n'ibinyamakuru byabo n'itangazamakuru ryabo ntago ribare tuvuga nabi ntago rivuga u Rwanda nabi rivuga Kagame nk'uko ari ryavumbuye ikinyoma ryavumbuye myth yuko ya cult personality cult ya Kagame birimo kuyisenya ingira igitangaza yitwa Kagame irimo gusenyuka ntabwo afite uko abikora rero nibyumvise akoresheje ahantu yakabaye ahumuriza abanyarwanda nk'umuperezida agakoresha stage yakabaye afata abacikacumu umugongo ahubwo akayikoresha nka stage yo kurwana kuri survival ye Kagame
the person Kagame the character.
Icyo uvuga nicyo nyine kuko Kagame no umuntu umwe rukumbi
absolutely
miliyoni z'abanyarwanda zatikire muri ibi ngibi
nicyo nimo kuvuga yakaba ari stage yo kwibuka izo miliyoni no kubafata mugongo ariko noneho ari stage yo kuvuga ngo ntibizongere kuba ariko arakubwira yari buzi yambuye arikoresheje atugomba guhangana uri byo bivuze guhangana biba bitwaye indi stage yo kuvuga ngo aracyari Kagame wundi muri 2024 ushobora none kongera gutriga ikindi kintu tugomba kwitondera rero cyane ikindi serije bigaragaza muri imvugo ye biragaragaza byandi yavuze ati nta pressure ari kuri pressure kuko aravuga ati ibihugu bivuga demokarasi bikavuga dictatorship ngo akabaho na hypocrisy nta hypocrisy yarabashutse bamwe unsuspecting re in goodwill bemera ibyo arimo kuvuga kugira ngo bafashe agahinda n'akababaro n'ubwo bwicanye indengakamere turimo gufatira abanyarwanda mu mugongo byabayeho barabibonaga ku mateleviziyo baraza barafasha arababeshya rero nawe noneho baramuvumbuye bamuhinduye barimo kumubwira bati nyamuneka reka waratubeshye waravugaga ngo ni wowe the new breed of African leaders waratubeshye ntabwo uriwe nawe you are one of babandi babi ibyo rero arimo kurwana nabyo ariko ikibazo nuko arimo kurwana nabyo mu mwanya utariwo uriya ni umwanya wo gufata abantu mu mugongo uyu ni umwanya wo gufata miliyoni z'abanyarwanda bahungabanye babuze ababo impfubyi ibiki byose ntabwo ari mu mwanya wo kurwana kuri survival ya Kagame Serge rero ikindi gikuru kiri ahangaha nuko yagaragaje yuko koko nyine nawazi yuko ari demokarasi cyangwa abadikiteta biragaragaza iki rero agomba kuba ari umudikiteta kuko ari umudikiteta wavumbuwe rero n'aba bantu yari yarashutse bamurekaga akavuna umuheha akabona undi none umuheha bakaba bamubwiye bati twakuvumbuye sigaho yatangiye kubita ngo ni ba hypocrites Serge birakugaragariza akazi tumaze gukora akazi katoroshye tugomba kuguma dukora ba bantu baburaga icyizere bagomba kubona bati wa Kagame wagenda akavuga ati bantwara nka hero bagira ibiki bavumbuye ko ahubwo ibyo arimo gukora ari ikinyoma atari byo kandi ntabwo ari mu bwicanyi gusa ni muri byose na ekonomi bazi yuko ari fake bavumbuye ko ari emiraji nk'uko Dr. David Himbara yanditse igitabo bavuga ngo ni economic emiraji bavumbuye yuko Kagame ataminga neza ntabwo ari umuntu icyo avuze yisubiraho yaravuze ati njyewe igituma abandi badatinda ku butegetsi cyangwa badahindura constitution ngo bagumize bategeka njye nicyo kizatuma mbuvaho ariko ntiyashyize kabiri arabikora legitimase ye irarangira ariko guma ahangana kubera igituza so Serge sore kuba tuvuga bino bintu kandi ari igihe cyo gufata abantu mu mugongo ariko Kagame n'ubitera wabivuze ngo turi muri politiki tugomba kuhumuriza abanyarwanda tukabereka tuti imbere na mbere arimo agenda agaragara poroshe irimo kumujyaho abari bamushyizeho bavuga ngo ni abanyamahanga bamushyizeho abantu bakwiriye kubona bati abanyamahanga batangiye kumenya nawe arimo kubyivugira muri biriya bintu yavuze ikisoza rero abo yavugaga ngo bari bafite uruhare ni abafaransa murabyibuka yuko babareze biriya bintu ariko uvuga Kagame ni umukozi w'abafaransa ni umucanshuro wabo arimo kubakorera ibiraka byabo therefore ahubwo niwe hypocrite niwe ndyarye icyo ni icya mbere icya kabiri yibaza yuko hari abantu bakoze genocide yakwemera ate ngo bakore muri leta ye niba kuko azi ngo uyu yakoze genocide amwemera ate ngo ajye muri leta ye ikindi nongeraho Serge Kagame koko iyo ari umuntu uhagararira abantu b'abacikacumi cyangwa abantu babajwe na genocide yicike Rwigara yicike Kizito Mihigo yicike Rwabukamba Kagame yicike Jean de Dieu Mucyo Kagame yicike Gasakure n'abandi benshi cyane mu buze bakeye niba kuko bari abantu b'abacikacumi karasira arimo gukora iki muri gereza idama anje imyaka 15 yabonye arayikora iki kora abakika 10 ubwo mvuze bakye n'abandi benshi cyane bahati yazize iki so ibyo ngibyo abibeshye abandi ariko muri speech yatanze abazi gushishoza babyibonere bamenye byambiro bavuga ngo opposition yakikora bamenye ngo buhoro buhoro ibiturimo ni impinduramatwara ntiba overnight ntabwo ari change of guard ni buhoro buhoro along the way babanyamahanga barimo kumumenya igisigaye kuko mbivuga buri gihe ni abanyarwanda nabo kuvuga ngo you know what now it is our turn kuza natwe tugashyira itafari ryacu tukajoininga bariya tukamubwira Kagame sigaho wabeshye cyane wahemutse cyane sigaho vaho tubone ubundi buyobozi bwiza bwihuro nyarwanda rifatanyije n'abandi bagenzi babo batuyobore neza baze baduhumurize bubake n'u Rwanda rushya ruzira umwiryane ruzira kure akarengane rurimo ubumwe bw'abanyarwanda ubwisanzure bw'abanyarwanda n'amahoro arambye Serge urakoze cyane
komunegari ntabwo kugira icyo mvuga umaze kuvuga biragoye ariko reka tujye kwa komunede epimaki umeze nk'uwumiwe bitewe n'uko nyine aya mateka atuma abantu basubira mu bintu bikomeye biranagoye kumenya amagambo umuntu akoresha bitewe n'uko ijambo ryose mvuze baravuga bati wadukomerekeje ntabwo byari ngombwa twe tuba turi kuri radiyo cyane cyane radiyo itahuka uravuga uti reka ngenze buhoro wenda kugira ngo hatagira uwubyuriraho ariko navuze ngo turi muri politiki turi muri ndirimatwara kandi nakoresheje toni mvuga ni uyu ni umwanya kugira ngo umunyarwanda wese ukumva yaba uri mu gihugu n'uri hanze yumve yuko afite icyizere cyo hejuru hazaza ushobora kuvuga ni amagambo Kagame ndayumva nk'umuntu wigamba ko yatsinze urugamba ariko ntabwo itanga icyizere ku munyarwanda muri kiriya gihugu cy'u Rwanda kuko arabisobanuye neza ati Kagame abo yashinjaga yuko ari ba nyirabayazana ari indyarya ubu arara nabo mu gitanda nibo ba mbere barimo
kora bahindutse ba papa ubu nta gisiba kwa makoma
yes urumva yuko abo yashinja kuba bateguye jenoside bakagira mu bikorwa ni inshuti z'agadasohoka be bagendana buri munsi ariko reka twigarukire wenda ku byo yavuze ati iyo twica miliyoni kubaho tuvuga andi mateka rwose ipima abandi bantu bapfuyemo bariyahuye sinshaka kujya kuvuga ngo wenda ndavuza gupfobya cyangwa kuvuga ngo kuba twavuga tuti abanyarwanda barapfuye biri mu mateka yacu tubiziranyeho ariko bitewe na politiki ya buriya butegetsi yavuga iti reka tugume kuri miliyoni kandi iriya miliyoni nayo irarenze ariko wenda tukomeze tuvuga tuti miliyoni y'abanyarwanda ariko uwajya kubara abanyarwanda bapfuye ntabwo babona umubare bwa epimaki nk'umunyapolitike rero abapfuye baratabarutse imana ibaruka udashira twe dushaka venire y'ejo duhumuriza dute abakiriho bwa epimaki ubutumwa bw'abanyarwanda ku bakiriho ni ubuhe bwa epimaki na mushoboro
urakoze bwana Serge wabivuze neza uti Abdelkarimu wagira ngo yansomye mu mutwe uwaba azi ubwenge uwaba yarakurikiriye ya jambo rya Kagame akaba yarabonyemo aho avuga abazize ariya mahano avuga avec empathy akavuga akomeza abayirokotse abarokotse jenoside akavuga atanga icyizere cy'ahazaza azabitubwira nta jambo na rimwe iyi yayihinduye occasion yo kurejitima ubutegetsi bwe yo kwerekana impamvu agomba kuguma hariya yo kwerekana impamvu agomba kwica abanyarwanda agomba kubaka ibyabo agomba kubafunga
ipima cy'imbabarira gato ntabwo ari ukuburejitima ni survival ye ukoresha amagambo nyayo
bwa mbere byari ukurejitima ubu ni savavo nk'uko bivuga egizagitoma ya bwa mbere agitangira ibyo byose yagiye abigira none ubu ngubu urumva nta nubwo aravuga ijambo rikarinda rirangira atabwiye ati bana bacu bizagenda gutya bizagenda gutya ugana Sergio Tomeo Defi uzana ijambo rya ntago mvuga none ahangaha uzazana ijambo ryo muri iki gihe ryihuriro nyarwanda ryavuze wumve uburyo rivuze uko riha abanyarwanda uko ibintu bikwiye kugenda muri ibi bihe uko ibihe bitaha bizaza uko abanyarwanda bakwiye kubana uko shyuca abanyarwanda izabaho ariko Kagame si ibyo ngibyo we ari buhangane
bararyumvise abadukurikira bararizirira kuri podcast zacu bazaryumve
barigereranye n'iyi ngiyi ry'umukuru w'igihugu rero ma bambwira aho bihuriye biteye isoni ipfunwe n'agahinda kubona dufite perezida nk'uyu nguyu ujya imbere y'abantu mubiye nk'ibi ngibi ntagire icyo avuga ijambo rya cyo ku bantu ijambo ryerekana ko afite akababaro k'abapfuye afite intimba y'abagiye ngatwereke ko yihanganishije abasigaye abarokotse ngatwereke ko n'abazaza abana babakomokaho bafite ibyo bintu bitazongera kubabaho oya warababwira ati turahari nzahangana namwe muzakire guhangana kuki atavuga kumvikana kuki atavuga kugira ngo abantu no biteye isoni bwana Serge ntabwo byumvikana na gatoya kubona umuntu nk'uyu nguyu ahubwo nuko n'abantu nabo ntashobora bafite bakaba barobije
kumvikana ugiheza kubikomeza ariya bikomojeho kubera icyo avuga ati abo bakoze ayo mahano ndabafite muri leta harya abanyarwanda barashize ku buryo adafite abo yakorana nabo bazima bakamwereka uburyo igihugu cyajya mu murongo ati ndabafite muri leta
abo bameze nk'abo nibo yikundira nibo agomba kugira ngo akundane n'abakangishe mezo si yumva ari tranquilize azajya avuga ati si ngewe wishe ngenyine hari n'abandi turi kumwe nabo bishe abakangisha sinzi niba bahari koko abavuga bari kumwe bishe muri guverinoma ariko ni uburyo bwo kwitrankiriza bwo kwitera ikinya kugira ngo azajya avuga ati n'abishe nkanjye nabo turi kumwe nubwo ashaka kubihakana ubuse ashaka kuvuga ko abanyarwanda amagufa y'abanyarwanda bacyanitse ku gasi mu hehe mu muringo tahagana hose ari abantu bishe bwana Serge ese we ubwe bwite ntabivuga ati abo twishe twarabishe abo twarashe twarabarashe nagize n'ibyago nari kurasa benshi iryo ni ijambo yavugiye murambi we
kuko yabihakanye aravuga ati iyo nza kwica miliyoni twari kuba tuvuga andi mateka
ese ibyo wambwa ni byatumye
siyo hipokrisise siyo hipokrisise Serge iyo niyo hipokrisise
niyo
masaha hipokrisise
ese yigeza perimeti barura ry'abantu bose bapfuye mu Rwanda ngo babone uko bangana habuze ikizi habuze iki iyo bitaza kuba hipokrizi cyangwa ngo azajya avuga ikintu uyu munsi ati izuba akakamwanya mu isegonda imwe ati izuba riraguye imvura iraguye ndi muremure ndi mugufiya yikontorodize ibintu byose ati njyewe ntabwo wakwica abantu mu izina ryanjye ati nahita nkwica ako kamwanya ati mwebwe basobishe kubera ko ari abahutu musaba imbabazi no ni ibintu byo kwikontorodiza ni umuntu utagira musimamo n'ibi byose rero arabikora dorame mufaso niko bimeze nagira ngo nsubire abana yavuze ati isi iyobowe n'ibintu demokarasi igitugu n'uburyarya ati twebwe tuzahimba icyacu ati twahimbye icyacu abazashaka kubyita bazabyita uko babibonye bo ni igitugu uburyarya n'iterabwoba icyarimwe demokarasi yo ntayo icyo rero kuvuga ngo turakivuze ngo twaba duciye nk'amabere ni nayo mpamvu twahagurutse kugira ngo tumurwanye dukore politiki nyayo yo kwizeza abanyarwanda yo gutegura abana kugira ngo bazahe ubuzima bwiza buruta ubwo twabayeho kugira ngo abana b'abahutu n'abatutsi n'abatwa bafatane urunana batera kuzajya mu kujya mu gihe cyo guhangana buri gihe bahangana bari muri za gateme gatoki prija mesa bizabe prija mesa never again ntibizongere kuba u Rwanda ntibizongere kuba abana bacu giye kuzababaho aho kugira ngo bagire bazajya bahora muri ubu buzima ibyo rero ntabwo bishoboka abafite umuyobozi umeze nka Kagame niba hari n'abandi bateganya kuzambera nka Herezo Mako duhari yaranditse ihuriro nyarwanda tuzabica burundu kandi abazadukurikira bakazakurikiza inzira tuzaba twabaciriye bwana Serge urakoze
urakoze cyane epimati y'ingingo turahushuye ntabwo tuyinjemo neza tuzabigara ko wenda mu kimo gitaha kuko aha niho bavuga bati y'urunyarwanda twumvise ubutumwa bwanyu mwaduhaye kandi tubafite icyizere kandi biranumvikana kuko imyaka 28 n'imyaka myinshi cyane kuvuga ngo mu bindi bihugu bariyica bakanyonga n'umutwe uracyabikora ariko ngenda kuyegerano cy'urupfu kandi tuzi ukuntu abanyarwanda bicwa buri munsi mugenzi wanjye ari yabikomojeho ni ibintu tuzagarukaho tugaragaza uko dushobora gushyiraho politike y'ihumure ihumuriza umunyarwanda kandi ikajyamo abantu bazima badafite imiziro wa mugani aravuga ati abenshi mbafite muri leta yanjye ndibaza ni ko ataravuga amazina yabo ngo tubamenye ABCD ngo abarondore iriya rero ni ya politike ya hipokrisi uko yari yarabivuze hakaba rero n'ikintu cya blackmail kuvuga ngo ntimuvuge ngo mugaragaze icyo agenda kuko ubutegetsi bwanjye burimo abicanyi epfo make nabona icyo ushaka kongeraho
ni hahandi yavugaga ngo hari akantu nari nibagiwe avuga ati igihugu cyanjye gifite ubutabera n'ubwisanzure ubutabera hongera wibuke cyagiye ari ku kibuye ati hari ubutabera busanzwe ati hakaba n'ubwo ati hakaba na bwa bundi bwacu bagushyiriraho ku muhanda ngo cya bagahita bakuraza ubwo nibwo butabera ari mu kuvuga ariko yizera ko tuba twarabyibagiwe abavuga ko abwira abana cyangwa abwira ziriya mbwa na za ngwe ari mu gukarisa yumva ko abanyarwanda ari cyangwa yumva kuba byonyine afite igihozi na perezida yumva ari perezida yumva ko bimuha uburenganzira bwo kuzajya abeshya ikintu icyo ari cyo cyose abandi bagakurikira bakumva ko donko wagira ngo igihugu cyabyaye no ni n'agasuzuguro ariko kandi
tuzabigaruka ibiganiro byacu bitaha munyemere rero igihe kibatubangira dusoze reka ngo repi make masegonda 30 tumwasigira abantu twabanye kuri mugoroba nziza ko mufite za gahunda zo kwibuka ejo ubwo tuzaganira muvuyeyo wasoreza kuki kuri mugoroba kuko twabanye mu kiganiro
ibi bihe turimo gukina mu banyarwanda abanyarwandakazi byatumye igihugu kigera ahangaha ni nabyo byatumye duhaguruka kugira ngo dukore politiki izazana abanyepolitiki batazageza u Rwanda nkangaha izaba intangiriro y'abanyepolitiki bashya batekereza igihugu batekereza abanyarwanda n'abaturanyi babo bose kugira ngo babane mu mahoro ibintu nk'ibi bitazongera kuba ubutegetsi nk'ubu bwa Kagame nta handi bwaganisha igihugu ni muri izo manga nayo iganisha nkaho ngaho butavuyeho rero byaba bibi nimudutere ingabo mu bitugu tubuvaneho abanyarwanda basubire kubana nk'uko dukunze kubivuga murakoze
urakoze cyane komiseri pima cyane amushobora komerede ari Abdulkarimu masaha 30 urasoreza kuki kuri mugoroba
Serije urakoze cyane ndasoza mbanza kwihanganisha abantu bose ba kubera ano mahano yaguye yatugwiriye turimo kwibuka muri uku kwezi nkasoza nshaka ngo abanyarwanda bigire ku byabaye mu Budage kugira ngo bashobore kugira icyizere Ubudage ubungubu buri hagati ya European Union ubungubu bwanatangiye no gutangira gutanga guha intwaro bifasha abandi kandi ubundi byari kirazira kubera yuko bo bafashe inzira yo kuvuga ngo reka twumvikane reka dushyire imbere kubana n'abandi reka dushyire imbere gucuruza hanyuma ibisigaye bindi tubivemo byo guhangana ibyo Hitler ibibazo yadushyizemo kubera guhangana kwe ibyo yadushyizemo tubihagarike abanyarwanda rero igihe kirageze yuko nk'ibyo twatangiriyeho kubera iriya East African Community nshya yaje kugira ngo tungukire muri iryo soko rinini kugira ngo tugire amahoro arambye turashaba yuko iyi leta yigisha inizeza abanyarwanda yuko izahangana igira uruhande abanyarwanda niba yiyambure bafite icyizere yuko mu kumvikana mu gukorana n'abandi mu kurebana kivandimwe dutangire kuri twebwe abanyarwanda ubwacu haba abantu kwita abandi ngo nibigarasha ngo abone n'umuteraristi ngo nibiki n'inyangarwanda aba n'abanzi b'u Rwanda n'abaki ibyo bintu bikarangira hanyuma twarangiza dutangire kubaka abanyarwanda turabakozi cyane so abantu bagira icyizere yuko mu gihe iriye politike mbivuyeho akazaho politike nziza
nkuko ihuriro nyarwanda ribaha byanze bikunze mu kumvikana mu gushyira hamwe mu kubahana mu koroherana tuzagera kure cyane urugero mbahaye mu Budage bwari bwashize ariko kubera yuko bwiyoroheje ubu ngubu buri hagati ibintu bihugu ku isi uko barimo kwitwara ikindi ndashaka mbereke ikintu gikuru cyane ku bumwe mberekera kuri byabaye Ukraine. Ukraine ni igihugu gito ni igihugu kitari no muri NATO ariko kubera gushyira hamwe kw'aba Ukraine bagamije icyiza bananije igihugu cy'igihangange kubagira cyatekereza ngo kiraza kuba cyabaranje mu minsi itatu. So natwe nidushyira hamwe duturikiye muri opposition ariko tugashyiraho n'abanyarwanda bose bariya bari muri FPR bakiyambura politike mbi bakajya muri politike nzima ko nabona abanyarwanda byanze bikunze mugira icyizere never again izabe never again tureke ibintu byo guhangana ibyo byatumye tujya muri aya marorerwa ibyo byatumye tujya muri ibi bino bintu tujye mu byo guhangana tujye mu bintu byo kumvikana no kubaka u Rwanda rushingiye ku ndangagaciro zo kubahana zo kubaha ikiremwa muntu zo gukundana mu nyangira ikavaho. Urakoze cyane Serge, mwakoze cyane kuba wateguye kino kiganiro. Ahasigaye abarimo kwibuka babo tubafashe mu mugongo kandi mukomeze kandi ufashe abanyarwanda bose mu byo banyuzemo kabisa twe tifatanyije nabo nk'ihuriro nyarwanda. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim, urakoze cyane Comrade Epimache na Mushobora mubanye natwe kuri mugura kuri aditahuka. Nababwira rero ni ibihe byiza mu mihango murimo hirya no hino yo kwibuka nshuti banuteze amatwi aditahuka kuri mugoroba na gahunda za aditahuka zisoreje kuri mugoroba ariko babwira ko zizakomeza mu cyumweru gitaha ku wa mbere mu zindi gahunda za aditahuka. Hari ingingo tuzagarukaho kuko hari benshi banyarukira bati ingingo irebana na East Africa tubasha kwitanga ibitekerezo dufite abaesperi rero babiganiraho n'ibyo kwibuka tuzabiganiraho ariko twibuke mu buryo bwiza bwo kudakomeretsa bagenzi bacu ahubwo tuvuga tuti never again nyine ibe never again tutange icyizere cyo kubaho kuko erega twakora politike tukavuga politike ariko niba tutubaha ikiremwa muntu ntacyo twazageraho. Ubuzima bw'umunyarwanda rero ni ubuzima bw'agaciro nubwo Kagame avuga ati nta masomo amahanga akwiye guha abanyarwanda nawe tugomba kubwira tuti ushobora kwikoma abanyamahanga ariko nawe waka ubuzima abanyarwanda. Urumva rero ni contradiction urica abanyarwanda every day buri munsi kuvuga ngo nta masomo abanyarwanda abanyamahanga akwiye guha abanyarwanda kandi uri kubica buri munsi nk'amatungo magufi. Dukwiye kwanga ko turi amatungo magufi rero tugashaka ubuzima burambye. Nababwira rero ni Rwanda National Congress yatanga icyizere nimuyigane tubane komunede mwakoze cyane mwese twabanye itono kizaho muri kandi mugira imirimo myiza muri bukomeze mukora uyu munsi turabo kunda kuri radio itahuka.
Gutumuna urwicyacya se cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa kangazwa imisozi izindi umunyarwanda zabamurikire kareka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye nizihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nizihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye nizihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nizihuriro nyarwanda nyarwanda ndi umunyarwanda zaba muri kire kareka urya maherezo y'inzira ni muntu reka nange nkubitiye ngoma muruza ndaye n'ubusana kwabatuye munyangire yahawe ijambo uva kugira itidoro umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebe iruta vuga numve se ninde utarambiwe amarira y'aba bapfakazi babura abagabo babamarabira se ninde utarambiwe isifu zazi y'abahanzi
kubonya rusi mbuta jere kwa wijaha Bebe febine nibe nyagi mitungo vizi Bifibi nini vinyaga rubana
Songa 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 mbele Arae nisi uri ronya rwanda Mfunga mkanda kaza mwendo chama songa mbele Arae nisi uri ronya rwanda Songa 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 mbele Arae nisi uri ronya rwanda Mfunga mkanda kaza mwendo chama songa mbele Arae nisi uri ronya rwanda
Jewe nijirie ni uri ronya rwanda Zindu munya rwanda zaba mori chire kareka Ababa vandi mwendo ababira njeze ryari Uronda moko kona ubya wajeza Leka ngore mumigya ya gitari La bara ditumutu mutu mututi Bakujiti doro muno gani huri ronya rwanda Uraru tazi kura muka muza jeza ryari Burjere gumganzi wacu numwe Ni ya narari neri bayimwe Mureke kureba inkoni kubise mukeba Urayirenza urugo mu maguru mashasha
Songa 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 mbere Arae nisi uri ronya rwanda Mfunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Arae nisi uri ronya rwanda Songa 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 mbere Arae nisi uri ronya rwanda Mfunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Arae nisi uri ronya rwanda
Gutumuna urwi chachase Changu ichumu vandi mngagai wakanga zimistozi Izi ndumu nyarwanda zaba mori chire kareka Jewe nijirie miuriro nyarwanda
Songa 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 mbere Arae nisi uriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Arae nisi uriro nyarwanda Songa 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 mbele Arae nisi uri ronya rwanda Mfunga mkanda kaza mwendo chama songa mbele Arae nisi uri ronya rwanda